Blog Talk Radio.
Ndivugezwa n'ingabo kwa ngango kongera kwagahindura cy'ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Bashuje nshuti muteza amatwi raditahuka ivugira i Washington DC turi ku wa kabiri ni tariki ya 24 z'ukwezi kwa munani umwaka 2021 muri kumana n'Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa kukudurwa ku gatanu ndashimira mugenzi wanjye Edward Kabagema wakoze ikiganiro ejo nshimira mwese mukomeje kutwandika ibitekerezo byanyu muri benshi tuje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turavuga ku ngingo zitandukanye ndagerageza kwihuta bitewe no kwenda hari wenda n'ibyo byarabaye muri weekend cyangwa ejo tutabashije kuganiraho turaza kubivuga twihuta ariko nta gisa gihari urebye ahubwo no gushimangira impamvu turi kuri uru rugamba turwana urugamba duhamagara b'abanyarwanda kurwitabira ko n'urwabo bitewe n'ibibazo by'ingutu biri mu gihugu cy'u Rwanda muri iki kiganiro ndi kumwe na Comrade Maitre Ignace Rusagara ngira ngo abanze abasuhuze nawe mushimira ubwitange bwe ndetse na contribution akora mu gukomeza nyine gufasha abanyarwanda hirya no hino cyane cyane bari mu gihugu cy'u Rwanda babandika nyine bashima ibikorwa dukora Comrade Maitre Ignace Rusagara ndagira ngo usuhuze abateze amatwi ikiganiro kuri uyu mugoroba kandi mushimire kuje kubara nanjye ku ngingo zimwe na zimwe turi bubashe gufatanyaho ijambo ryanyu
ndagushimiye Comrade Serge kandi ndakurangije gushimiye ko mpaye aziona none muri studio za radita kugira ngo tuganire tuganiriza abanyarwanda byerekeranye cyane cyane n'igihugu cyacu bari ngira ngo nanone mbonere umwanya kandi suhuze abadukurikiye abari hirya no hino suhuze muri rusange abaharanira ko mu Rwanda haba impinduka ariko nshimire mu buryo bw'umwihariko abanyamuryango ba Rwanda National Congress bakomeje gukora ubudasiba rebe ko impinduka twimirije imbere igerwaho Comrade rero wangira ngo muri uyu mugoroba tubuze kugira ikiganiro cyiza murakoze
urakoze cyane Comrade Maitre Ignace Rusagara reka rero dutangire ikiganiro cyacu namwe mwese mudukurikiye kandi nk'uko mubizi mushobora kugira uruhare mutanga ibitekerezo kuri WhatsApp ni 202-259-6674 kuri Facebook Serge Ndayizeye yaba page ndetse na personal Facebook kuri Twitter ni Serge Ndayi n'ahandi hose mwaca mutanga ibitekerezo byanyu ibiri ngombwa turaza kubibwira abakuri iki kiganiro cyangwa kubyifashisha hagati mu kiganiro reka rero duhere ku ngingo ya mbere mu ngingo nabateguriye bita ariko nuko wenda Comrade tutaza gutindana ndagira ngo duhere ku ngingo ari butangemo ibisobanuro cyangwa ashaka kudufatanya kuri izi ngingo hari ingingo irebana n'irukanwa rya Maitre Vincent umunyamategeko wa Paul Rusesabagina twari twabikomojeho mu kiganiro cyo ku gatanu biryo babisubiyemo turaza gusobanura cyangwa gusengura nanone uko ubutegetsi bw'u Rwanda bubivuga noneho ukabona nk'umuyobozi muri imigrasiyo avuga ati twirukanye Maitre Vincent Luke bitewe n'uko nyine yishe amategeko y'u Rwanda ukibaza ayo mategeko yishe n'amategeko nyabake iyo ngingo ndagira ngo tuze kwigarukaho ariko tunibaza tuti isomo ki abantu bakugera kuri urubanza cyane cyane abanyarwanda iyo babona u Rwanda Kagame by'umwihariko yiha abanyarwanda kandi n'abanyamahanga yirukanwa n'uru rya Maitre Vincent rifite ikindi risobanura kandi rishimangira muri uru rubanza ndifuza ko umunyamategeko yahera kuri iyi ngingo tuganira turazana no kureba abana b'abanyarwanda bagwa mu ntambara u Rwanda rujyamo Kagame ashora n'abanyarwanda muri iyi minsi mwabonye amafoto y'abasore cyangwa afite n'abasore by the way bakiri bato cyane ku ma status kuri za status za Facebook za Twitter za Instagram nagiye mbona abantu bazinyorereza benshi ntabwo mbazi personal ariko birababaje umunyarwanda wese ugwa muri izi ntambara amenera amaraso ibindi bihugu bivuze iki ku munyarwanda ese tuzakomeza tubyemere iyo ngingo nayo ndayifuza ku munyamategeko yayivugaho mu zindi ngingo zo kubabwira tubaza kugaruka ku bitangazwa na Minisitiri Gatabazi avuga ko leta itazihanganira umuyobozi w'utaza umuturage ashimangira ko umuturage ari umuntu w'igitinyiro iyi leta muri iyi myaka 27 ubu nibwo bamenye ko igomba kuba abaturage kuko nta muyobozi w'utaza umuturage turaza kureba turazana rero kugaruka kuri mituweli muri mituweli harimo akavuyo kenshi abaturage baratabaza bitewe n'uko leta irimo kubishyira ku nshuro ya kabiri turazana rero twaganira n'umwe mu bakozi ba radiyo itabuka mu Rwanda hatubwira uko ikibazo giteye turaza kubyumva tubikora na komantire hari ibarura rimo gukorwa ibarura rimo gukorwa kuba bako rya ministeri ya umwe n'ubwiyungira ministeri ya kitwe ejo bundi iribarura rimo rurakorwa hirya nere mu gihugu amakuru twabashe kumenya tugikurikirana nuko rimo kubarura abakoze igifungo cya genocide cyangwa abafunzwe bakarangiza ibano byabo barimo gusubira mu buzima niko nabyita ubwo rero ngo hari ibarura tuzaza kubabwira ibyo twakiriye cyangwa twumvise ibindi rero n'iby'impunzi zo muri Afghanistan zigomba kuza mu Rwanda nkuko bitangazwa na n'umuvugizi wa Leta y'u Rwanda Yolanda Macro wavuze yuko bazatanga ibisobanuro mu minsi iri imbere kuko ubuyobozi buri muri vacance Kagame n'abaminisitiri muri vacance Yolanda Macro rero akaba yakoresheje Twitter ndetse n'imbuga nkoranyambaga avuga uko niba nabita impunzi niba arabimukira simbizi mu Rwanda ngo bagiye kuba bakiri 150 b'abanyeshuri b'abakobwa bazaza gukomereza amashuri mu Rwanda ibyo rero nibyo atangaza ku mbuga nkoranyambaga ariko bava kubazatanga ibisobanuro mu minsi iri imbere hari n'ibindi byinshi bihari ariko ndizera ko izi ngingo zihagije kuri uyu mugoroba turagerageza kuzicamo amaso kandi tuzivugaho birambuye kugira ngo tuzishimangire reka duhere ku ngingo ya mbere ingingo ya mbere abenshi mukomeje kuvugaho ni iyirukanwa ry'umunyamategeko w'umubiligi Maitre Vincent twari twabiganiye ku wa gatanu tugaragaza ibirimo kuvugwa mu Rwanda tugaragaza ko bavuga bati akwiye gukurikiranwa bitewe n'uko yagiye mu rukiko akora umwuga wo kunganira cyangwa agiye mu rukiko ajya gukora umwuga w'ubwunganizi kandi atabyemerewe ku butaka bw'u Rwanda ni inkuru twaganiriyeho kandi komorede wabikozeho komanteri ngufi cyane muri kiriya kigo cyo ku gatanu ariko ndagira ngo none tunagaruke ku myitwarire Leta y'u Rwanda yuko Maitre Vincent avuga ko yabaye deteni yarafunzwe amasaha 12 akorerwa examination cyangwa arabazwa igihe kirenga amasaha 3 niba nibuka yirukanwa ku butaka bw'u Rwanda ku buryo atakongera kuhagaruka we akavuga ati ambasade yari ikwiye kugira icyo ikora cyangwa igihugu cy'u Rwanda gikwiye kugira icyo gikora bitewe n'uko nahohotewe nta tegeko nishe nta burenganzira bw'umuntu nigeze mvayetinga ahubwo ubwanjye bwaravogerewe aha niho abanyarwanda bari bibaza bati dukurikije ibyo Leta y'u Rwanda yakoreye umunyamategeko Maitre Vincent kandi koko abanyamategeko nk'amwe mushimangira yuko ari mu burenganzira bwe ko nta violation yakoze aha nongera ngo duhere babaza ntimushingira hehe muvuga muti ko nta tegeko yishe ariko twareba ku ruhande rwa Kanguru Koti muri immigration y'u Rwanda bagashimangira yuko yavogereye akarenga ku mabwiriza ya Leta y'u Rwanda ibi kandi biganatangazwa n'ubuyobozi bwa immigration buvuga bubwira abanyarwanda ko bwashingiye ku bimenyetso by'uko uyu mugabo yagiye gupratika amategeko atabifitiye uruhushya yagiye kunganya rutetse bagina afite visa ya tourism adafite visa yo gukorera mu Rwanda ibi bigashimangirwa na Regisi Gatarayiha umwe mu bayobozi bakuru ba immigration y'u Rwanda ashimangira ati dore impamvu twahere twirukana Maitre Vincent ku butaka bw'u Rwanda yari afite viza yo gusura niyo afite viza yo kuza gukora akazi k'ubwunganizi ati kimwe n'undi muntu waza gukorera mu Rwanda yagombye kuba afite ububasha ese Maitre Ignace Rusagara nakumvise cyangwa tubwiye mu kiganiro gishize ugaragaza ko imyitwarire y'ubutegetsi ipfuye ibyo barimo gukora bikomeje kwambika isura mbi ubu butegetsi aha niho gishingiye cyangwa gihagaze nyuma yaho ku wa gatandatu Maitre Vincent yiruka ku butaka bw'u Rwanda tugatangarizwa n'ibi byose nakubwiraga ijambo ni ryanyu
urakoze cyane comrade nanone nongere ngushimire iyo habaye ikibazo nk'iki ngiki hakabaho gufata ibyemezo bimeze nka kuriya ni ngombwa ko iradiyo itahuka ni ngombwa ko Rwanda National Congress dushyira umucyo ku bibazo nk'ibi ngibi biciye kuri radiyo itahuka noneho n'abanyarwanda bakagira bakarushaho gusobanukirwa ibiba birimo biba ndetse n'impamvu yabyo urebye ibirimo kuba ushize twabivuzeho ni ibibazo byose bihari ariko ni ibibazo bikomoka ahantu hamwe abantu baba bagomba kuba bazi neza ni ibibazo bikomoka urubanza farse sabagina ibibazo bikomoka kuya kuba urubanza rugimbano ibirego bihimbano biregwamo urubanza rero kuva rwa kuba rusesa bagira yafatwa akaza mu Rwanda ni urubanza rwateye igihugu cyose
yashimutwa yuvuga gufatwa byakumvikana ku cy'amategeko
kuba yashimutwa agafatwa muri buriya buryo gukorerwa ishwabozo habayeho ishimutwa habayeho ihuzagurika habayeho igihunga igihunga kandi gikomoka hejuru mu bushorishori gikomoka hejuru mu bushorishori iyo tuvuga ubushorishori rero tuba tuvuga ubuyobozi bukuru bw'igihugu tukavuga umuyobozi mukuru w'igihugu Paul Kagame habayeho guhuzagurika kuba bamushimuta no kugeza n'uyu munsi ubutegetsi agatsiko gakomeje kugenda kagaragaza ihuzagurika karimo kubera ibikorwa bya mu by'ukuri biratangaje kandi biranababaje kubona umuyobozi wari uranga na Regis Gatarayiha ni nabwo bwa mbere narimo n'uwa imigirasiyo ngira ngo ari muri
imigirasiyo
atinyuka akajya ku bitangazamakuru akagaragara isi hose avuga ko visa Maitre Vincent Ruge yaziyeho mu Rwanda ko ngo ibyo yakoze watari byo byamuzanyeho visa noneho ukibaza eske uriya mugabo Gatarayiha azi ukuntu visa kategori ko azi neza ko visa ziba mu makategori na amaklase y'amaviza klase rero ikaba ishobora gukora ibintu bitandukanye umuntu uzaza mu Rwanda rero aje gusura ingagi ntabwo bazamwandikiraho viza ko aje gusura ingagi ntabwo uzaza gusura Nyabarongo bazandikaho ngo aje gusura Nyabarongo ntabwo uzaza gusura Kigali Convention Center bazamwandikira ngo aje gusura Kigali Convention Center viza ziri muri klase rero kuba Maitre Vincent Ruge yaraje mu Rwanda kuri visa ya visite ntakosa ririmo nuvuga ngo niba uje muri visite mu Rwanda ntabwo bikubuza kujya muri resitora cyangwa mukabaza ibyo urabyemerewe aho rero bakavuga ko ikibazo ahantu kinari kinabashyira mu kibazo kiremereye cyane ni ukwibaza ati Maitre Vincent Ruge bavuga ko ngo yakoze akazi atemerewe gukora na akahe kazi yakoze no kugeza uyu munsi barahubuka bakavuga ngo yunganiye Rusesabagina yamwunganiye si urubanza rwa Rusesabagina ruracyarimo gahunda yo kunganirwa ku rubanza rwaburanishijwe urubanza rukarangira rugapfundikirwa rukagira igihe cyo gusoma kandi isomwa ry'urubanza sivupure ribera mu ruhame kabone n'ubwo urubanza rwaburanishijwe mu muhezo isomwa ribera mu ruhame rubanda yose ikitabira iryo soma isomwa ry'urwo rubanza ikosa Maitre Vincent Ruge yakoze ni irihe ryo kujya kumva uko urubanza rusoma ni akahe kazi Vincent Ruge yakoze ko kujya kumva uko urubanza rusoma umwavoka normal mu busanzwe abavoka nta nubwo dutegetswe kujya kumva uko imanza zisomwa tujyayo tukabyumva iyo twabishatse ariko kujya kumva uko urubanza rusomwa ntago ari akazi ntago ari akazi gakorwa bikaba rero byumvikana neza ko visa yaziyeho Maitre Vincent Ruge aza mu Rwanda nta na hamwe yigeze anyuranya nayo bityo rero bikaba binasobanutse neza ko kumwirukana byabaye kumurenganya ko nta tegeko na rimwe yigeze arengaho ntacyo yari abujijwe gukora mu Rwanda ahubwo kira kibazo cy'ubwoba cya kibazo cy'igihunga nakubwiraga gihera mu bushorishori nicyo gikomeje kubatera ikibazo no kugeza uyu munsi ukabona bakitwara kuri iyi
Comrade Maitre Ignace nyemerera gato murogoye reka wenda twifashishe amwe mu majwi hano mbere y'uko ukomeza ubisobanura iyirukanwa rye ryafashe intera mpuzamahanga ahubonyeka ko leta y'u Rwanda ibikorwa bimwe ikora nayo igenda yitema amaguru cyangwa yitema amashami ubu Maître Vincent Ariko arimo aravugwa ku isi yose barimo baramwandikaho bibaza kwirukanwa rye niba koko ridashimangira amabi leta yakoze ndetse n'urubanza rwa Paul Sete Bagina bikaba birimo kuruha ubundi buremere kuruta uko bwari bumeze ndagira ngo tuba twumva amajwi hano gato mbere kukomeza aha munyangane ndumva ayo majwi adakina turakina mu bundi ariko mu gihe tutarayakina reka wenda twumve n'ayangane
d'abord arrêté pendant 12 heures interrogé pendant 6 heures je n'ai pas eu la possibilité d'avoir un avocat à mes côtés puis j'ai été expulsé. Mais il est clair qu'en m'expulsant, c'est un peu expulser les droits de la défense, à nouveau, de Paul Rousset-Sabagina. C'est totalement scandaleux, surtout quand on entend la motivation qui est le fait que j'aurais été représenté, Paul Rousset-Sabagina, devant la High Court of Justice. Ça n'a aucun sens. J'ai mis effectivement ma toge parce que par différence par rapport au juge, il faut le faire, mais je ne suis jamais intervenu comme avocat à ce niveau-là, et j'en ai la preuve absolue, à savoir le plumitif d'audience signé par les juges eux-mêmes. Donc, c'est une expulsion qui, elle, est illégale, et j'ose espérer que la Belgique va réagir pour que je puisse retourner au Rwanda défendre.
Ku ruhande rumwe ni dosiye y'u Rwanda ariko nanone ni dosiye y'Ububiligi mfite mu ruhare nagiye kumureba mu kwezi kwa cumi sinabasha kumubona hanyuma mu nyuma kugira ngo mubone ntibyashobokera gusa ahubwo banahitamo kunyirukana bashingiye ku bintu bitari byo rwose ni uburenganzira bwo kunganirwa bwa Bwana Rusesabagina bwirukanwa
kuri iryo yirukanwa nyine abayobozi b'urwego rw'abinjira n'abasohoka bavuga ko mwari mufite visa yo gusura ariko mujya mu rukiko mu mwambaro w'abanyamategeko bita toje gukora nta ruhushya rwo gukora mufite ibyo mubivuga wiki
umva ibyo rwose birasekeje urabizi hashize igihe mbere wagombaga kujyana visa yakiye mu Bubiligi ubu ngubu visa itangirwa mu Rwanda igihe nazaga nababwiye uwo ndiwe ko nari nje kureba Bwana Rusesabagina ko nzajya muri gereza mu rwego rw'akazi kanjye nk'umwunganizi mu mategeko nanabasabye kwishyura amafaranga ya visa baravuga ngo oya niba utazarenza amezi atatu ntabwo ari ngombwa kubera ko nari maze inshuro nyinshi njya mu Rwanda ibijyanye na visa byanyuraga mu nzira zimwe naho ku bijyanye n'uko nagiye ku rukiko rw'ikirenga ntabwo bwose nariyo nk'umwunganizi mu mategeko najyanye n'umunyamategeko Gatera umunyarwanda wemerewe kunganira Bwana Rusesabagina akaba ari na perezida w'akanama gashinzwe disipline mu bunganizi bose rero ngo iyo ugiye imbere y'urukiko rw'ikirenga icyubahiro ku bacamanza gisaba ko iyo uri umwunganizi mu mategeko ugomba kwambara umwambaro w'abunganizi rwose nta ruhare nabigizemo kandi mfite na gihamya hano kidashobora kunyomozwa kubera ko cyasinywe n'abacamanza batatu bo mu rukiko rw'ikirenga ko umwunganizi wa Rusesabagina wari imbere y'inteko ari umwe Maître Gashabana yewe nari muri rubanda ariko ni rubanda rwari rurimo abantu bakeya kubera ko twari batatu nta kosa rero nakoze kubera ko amategeko agenga umwuga avuga ko iyo ugiye mu rukiko nk'umwavoka utagenda wambaye imyenda yo kurukankana ahubwo ushyiramo umwambaro w'abunganizi ntabwo nagiye imbere y'inteko kubera impamvu imwe yoroshye kumva iyo nayo nuko ntazi ikinyarwanda imirimo yose y'urubanza ikorwa mu kinyarwanda ibi rero ni urwitwazo rushekeje cyane bakoresheje ariko ikibabaje ni uko ntabashije kubona Bwana Rusesabagina none ibyakwirirwaga mu Bubiligi bigiye gutangazwa
abategetsi bavuga ko batazongera kubemerera gusubira mu gihugu kubera ko mwishe amategeko mugiye kubigenza gute
nta tegeko nishe iyo ni ikitegeko nari kwemeranya na leta ko ntashobora gusubira mu gihugu nishemo amategeko ariko rero nta tegeko na rimwe nishe ry'igihugu cyangwa amategeko agenga umwuga ahubwo gushobora kwemera umwavoka muri dosiye ireba Ububiligi nibyo banga gukora Ibi rero nukuiki tegeko ry'ingenzi ryo kubaha uburenganzira bwo kunganirwa kandi n'abategetsi b'u Rwanda babikora kandi babikora mu buryo bubi cyane kubera ko usibye kunyirukana bampagaritse amasaha 12 bampasi ibibazo amasaha 6 nta nubwo nabashije kubona umwunganizi wanjye ibyo nabyo nukwica amategeko nari nasabye ko Bwana Gatera ashobora kunyunganira nta nubwo banshubije kopi z'inyandiko bari bampaye byakozwe mu buryo ngiye mu by'ukuri ntumva niziye ko Leta y'Ububiligi izasaba ibisobanuro ku bijyanye na kuriya kwirukanwa kubera ko nta tegeko nishe rivuze rero ko budasobanutse
aditahuka muramwumva rero Maître Vincent Rurike asobanura kuri BBC ndetse na Dutch Very ibyo yakorewe ntabona nari nzi ko ari n'amasaha 6 bamuhase biriya bibazo gufunga amasaha 12 akanahatwa n'ibibazo ari amasaha 6 ku rundi ruhande rero Leta y'u Rwanda yo siko ibivuga ifite indi verisi itandukanye igaragaza ko yakoze umurimo atemerewe gukora ku butaka bw'u Rwanda nkuko bivugwa na Gatraya Regis
Rwanda yirukanye mu gihugu Mubiligi Vincent Luke wari mu Rwanda kuva ku itariki ya 16 z'uku kwezi kubera kwiha uburenganzira bwo gukora umurimo w'ubwunganizi mu mategeko rwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ruvuga ko uyu mugabo yinjiye mu Rwanda kuri viza yo gusura u Rwanda ariko nyuma biza kugaragara ko arimo gukora indi mirimo atarafitiye uburenganzira
mu masaha ya 11 z'umugoroba kuri wa gatandatu nibwo uyu Vincent Luke aherekejwe na polisi yavuye ku rwego rw'ibiro by'abinjira n'abasohoka ajyanwe ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali i Kanombe urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ruvuga ko uyu mugabo yinjiye mu Rwanda tariki ya 16 z'uku kwezi ahabwa viza yo gusura iminsi 30 ariko urwego ruza gutungurwa n'uko tariki ya 20 z'uku kwezi yagaragaye mu rukiko ari mu bunganira umwe mu banyarwanda ukurikiranwe y'ibyaha n'inzego z'ubutabera ibi ngo yabikoze nta burenganzira abifitiye ndetse nta n'icyangombwa kimwemerera gukora mu Rwanda ikizwi nka work permit yari yagahawe ibi bikaba ari icyaha nk'uko bisobanurwa na Regis Katarayiha umuyobozi mukuru w'urwego rw'abinjira n'abasohoka
yaje mu Rwanda nk'umuntu usoye igihugu ntabwo ari umuvuka mu Rwanda kubera ko atanabyemerewe n'urugaga rw'abavuka mu Rwanda ubundi ikaba ari cyo kintu kiba gisabwa kugira ngo yajya mu rukiko wunganire umuntu uwo ari we wese uwo rero yagaragaye ari mu kazi yambaye ndetse n'imyenda yabugenewe nk'iyabunganizi bari mu ikipe yunganira uwo munyarwanda ukurikiranyeho ibyaha mu rukiko icyo rero ni icyaha iyo ukoze akazi udafite uruhushya rwo gukora twebwe mu rwego rw'abinjira n'abasohoka ni icyaha kigenwa n'amategeko kandi gihanwa kubera yuko uwo wakoze ibitandukanye n'ibyo uruhushya rwo gusura wahawe rukwemerejwe nibyo rero byakozwe turamuhamagara tumubaza impamvu yabikoze atubwira ko ngo we ngo yari azi ko kuba yemerewe kuza mu Rwanda ngo bimwemera gukora ikintu icyo ari cyo cyose twamubwira rero ko ibyo ari ukwirengagiza kandi nk'umuntu niba ari umuntu wize amategeko koko ibyo ni ukwirengagiza no kwigiza nkana kimwe n'uko iwabo mu Bubiligi nta munyarwanda wagena ngo atangire gukora akazi atabyemerewe n'amategeko atanabifitiye uruhushya akaba ariyo mpamvu rero mu bihano biba biteganyijwe umuntu nk'uwo wakoze ibitandukanye n'iby'uruhushya yahawe rwo kuba mu Rwanda cyangwa kuhasura kumwohereza mu gihugu cyabo akaba yabaye declare mu cyongereza byitwa prohibited immigrant cyangwa umuntu wiruka mu gihugu akaba yiruka mu gihugu uyu munsi mu kanya araza gufata indege imujyana mu gihugu cyabo cy'Ububiligi
kuri wa gatanu ubwo yagaragaraga mu rukiko mu rubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi be urugaga rw'abavoka mu Rwanda rubinyujije kuri Twitter rwahise rutangaza ko kuba uyu Vincent Luke yaragaragaye mu cyumba cy'iburanisha nk'umunyamategeko yambaye umwenda ubaranga kandi atari umunyamuryango w'uru rugaga cyangwa ngo abe yarabiherewe uburenganzira ari igikorwa kitemewe n'amategeko ndetse uru rugaga rusaba ko yabibazwa agasobanura iyo myitwarire ye urwego rw'abinjira n'abasohoka mu Rwanda narwo ruvuga ko rwasanze nta ruhushya rwo gukorera umwuga w'ubwunganizi mu mategeko ku butaka bw'u Rwanda urugaga rw'abavoka mu Rwanda rwahaye uyu Mubiligi Vincent Luke
amasezerano bafitanye yo muri urwo rwego ni nayo mpamvu natwe tubikurikirana mbere yuko dufata iki cyemezo cyo gutesha agaciro uruhushya yahawe rwo gusura u Rwanda twabanje no kubaza RA Association cyangwa urugaga rw'abavoka mu Rwanda kugira ngo tumenye niba yari yahawe uburenganzira bwo gukora umurimo w'ubwavoka akaba wenda yabikoze ataje gusaba work permit ariko afite uruhushya yahawe n'urugaga rw'abavoka ntabwo yahawe rero kandi yagerageje kubisaba baranarumwimye bamubwira n'impamvu warumwimye ariko wabirengaho bigaragara ko yishe amategeko mpaka kuko mu nyandiko birahari twabikurikirana
Pensarike ni umunyamategeko w'imyaka 62 ubusanzwe akaba abarizwa mu rugaga rw'abavoka b'i Bruxelles mu Bubiligi
nitahuka murabyumva rero version ya Kigali Comrade Maitre Ignace Rusagara biranumvikana ahubwo unahere kuri audio cyangwa bitangazwa na registre muri immigration harimo contradiction itandukanye twemere ko ari kuri visa ya tourisme yo gusura u Rwanda aha bigiye kuvuga ko n'abantu bose bajya mu Rwanda bafite work permit badashaka kugira igikorwa nyaburanga basura mu Rwanda ese wa mutamuri yo mu ngo ruti wagiye gusura ibirunga wagiye mu ngagi uko wabivugaga kandi ufite working permit yo gukorera mu Rwanda ntabwo visa yakuzanye ari yo gusura ahubwo wajeje gukorera mu Rwanda kuko ako kantu avuze ngo yinjiye mu Rwanda kuri visa ya tourisme avuga ati ntiyarakwiye kujya hariya kuko agiye mu gikorwa cy'akazi kandi undi nasobanura ati ngese nagiye mu gikorwa cy'akazi nagiye nk'umuntu usanzwe ariko ko ndumwavuga ngomba kwambara kubera iki wa mugani aba bantu chat kamba nayo avuga ati badukorera bushome na kankwaza badashaka gutandukanya itandukanyirizo hagati y'umuntu uri mu kazi ubifite uruhushya n'umuntu urimo kuvuga ati meze nka public ndi umuturage usanzwe ariko ko ndi umuroya ngomba kwambara umwambaro wanjye kubera icyo babaswa batabyumva ko muri Dimitri Nyasa
Comrade urakoze ngira ngo tujye tubabarira njye iyo ndi hano nkunze kuvuga ngo tujye tubabarira abantu kuko ndabizi ko abenshi babikora bitabaturutseho ndabizi ko ba uriya rugaga rw'abavoka mu Rwanda wumva rufite ibibazo urugaga rufite ibibazo
harya ni kavaruganda ururimo tujuru cyaba muhinduye muri iyi minsi
ni kavaruganda uriho ariko usubiye inyuma uko kavaruganda yaje mu rugaga yaje muri rugaga kubera gutekinika ntago ari wagombaga kuyobora urugaga nindi wa Mungu Jean Vianney uko abavoka tumaze kumutora twaramutoye kuko bamukuyeho turabizi kugira ngo haze kavaruganda kavaruganda rero umuntu uri hariya gusa kwa hari kugira ngo ibyemezo ubutegetsi bushaka bitambuke nk'uko bishaka mu magambo make ya rero urugaga nuko urugaga bararuhaye icyatinze kimwe n'uko n'izindi nzego zose bagiye bazifata ntabwo bitangaje kubafasha amadini bakayatwara za DPR bakazisenyagura kubafasha za Bank Populaire bakabikora kuko bagiye basenyagura ibintu byose bitandukanye niko na Rwanda Bar Association ntabwo kavaruganda ariwe muyobozi wa Rwanda Bar Association mu by'ukuri umuyobozi Rwanda Bus abanya abavoka twatoye araharabanza no kugeza uyu munsi rero uwo kavaruganda manda ye irimo irarangira ariko irimo irarangira n'ubundi bahemba bamusimbuza Maitre mu nkunda barashi Moise uriya wunganira Sankara n'umwavoka mutoya udafite experience udafite ubushobozi ntabwo ushobora kumbwira Rwanda Bus Association ibamo ba Maitre Kazum ibamo ba Maitre Kazenet ibamo ba Maitre Gatera Gashabana ibamo ba Maitre Rusanganwa ibamo abandi bavuka bose b'ibikonyozi bikura nkota uzana uriya mwana mutoya ucutse ukiva ku ibere ejo bundi baze abe batoniye ntabwo bishoboka rero bisobanuye iki rero bisobanuye ko urugaga rw'abavoka bararutwaye kandi impamvu yo kurutwara nta kintu kugira ngo rugere rushobora gukora amakosa nk'ayo urugero rushobora gukora amakosa nk'ariya noneho rubaho uburyo bwo gufata ibyemezo nka biriya bicurana so ibijyanye n'ukuntu baro bayangije bayibye serije uzategura ikiganiro dushobora kumara nk'amasaha tubiganiraho tukabigaragaza etape kuri etape ukuntu bacengeye baro kuva ku munsi wa mbere no kugeza kuri uyu munsi uburyo baro imeze tukabigaragaza aho tuharenga ariko noneho ikintu nari maze kubisobanura biratangaje buriya regisi gatara yangiye ntabwo ntabwo nize ngira nawe nize mpura nawe ariko niyo wumvise avuga wenda w'umuntu nta n'ubwo yakwirwa avuga ko ari n'umuswa sinzi niba yarigeze yaniga ntabwo mbizi kuko bano bantu baba bagomba kugira n'abadivayiza byibura bakavuga ati niba ugiye kuvuga sijiri imeze gutya byibura bagashaka umu egisipera akamuha adivayizinga ukuntu avuga Buriya riyare bashobora kuvuga ko Maître Vincent Ricard akazi yakoze mu rwego rw'ubwavoka imbere ya Roci. Ubu tutiriwe dusubira inyuma ngo turebe uburyo yabujijwe kunganira Rusesa Abagina n'ibindi, ko nabyo byose ni ibintu bidakwiriye, bamubuje mu buryo budakwiriye n'ibindi byose biri inyuma yabyo, ntawe utakora tubisubiramo. Ariko twareba n'akahe kazi yakoze.
Ariko Maître unyihanganire nkubaze ko ndi hano kugira ngo udusobanurire. Kwinjira mu rukiko uri umwavoka uturutse mu gihugu cy'Ububiligi, uri umwavoka wa Rusesa Abagina Paul, warangiwe viza yo gupratika mu Rwanda na baro yo mu Rwanda, ibyo ntabwo uke ko bihagije gusa, ubwabyo bihagije gusa kumushakira icyaha, kuko yinjiye muri urwo rukiko kandi yarangiwe uburenganzira bwo kuhakandagira.
Wapi nta muntu wigeze abuza Maître Ricard gukandagira mu rukiko. Ikintu Maître Ricard yabujijwe ni ugukora umwuga w'ubwavoka mu Rwanda. Bisho ni ugukora umwuga w'ubwavoka mu Rwanda. Maître Ricard ajya mu rukiko yari agiye kumva uko icyemezo gisomwa n'amayibobo zo mu muhanda zemerewe kujyamo zikabyumva. Nta muntu n'umwe utemerewe kujya mu rubanza urusomwa, mu gusoma urubanza. Nta n'ubwo gusoma urubanza bijya biba muhere, amategeko arabibuzanye. Rero ukumva umuntu nka Gatarayiha ngo yaraje ngo akora akazi ngo yunganire umuntu, uwamubaza akazi yakoze buriya agasobanura Gatarayiha usiye kurya indimi gusa. Mbisubiremo rero, nta kazi Maître Ricard yigeze akora hari muri viza ye y'ubuturiste, aho yaba ari hariya ntacyo byari bitwara. Kuzuje muri kuza ufite viza ya tourisme ntabwo bivuze guhora mu ngagi gusa, ko no muri resitora utajyamo cyangwa no mu kabari, aha n'ahari hose ashobora kujyamo. Ariko noneho by'umwihariko yari ari kumwe na Maître Gatera Gashabana ushinzwe discipline y'abavoka, niwe ushinzwe discipline y'abavoka. Iyo haza kuba hari n'ikibazo kirimo, Maître Gatera Gashabana aba yaramubwiye ati uramenye sigaho kwambara iyo toshi. Nanone nabo bari kwiresera kuri Maître Gatera Gashabana bakamaza ati biriya bintu byabaye nibyo, ariko kubera cya gihunga, kubera kwahumuka, kubera ruriya rubanza, biriya rero aho rumaze kubageza niyo mpamvu bahuko bagakora ikintu nakiri. Ntabwo biriya rero bitangaje, kuko biriya bakoze ibyo kwirukana Maître Vincent Ricard mu Rwanda ntabwo bikomeye kurutaho Perezida Kagame ku mugaragaro avuga ngo Rusesa Abagina ngo afite amaraso ku ntoki, urubanza karuca hakiri kare. Ntabwo bitangaje kurutaho bavuga ko Rusesa Abagina yaje mu Rwanda ku bufatanye n'ibindi bihugu, ejo bakongera bakabihindura. Ibi byose ni igihunga bafite cy'ubusa, ariko ngiye kuganira navuga nti bano bantu bazi kwitera ibibazo by'ubusa, bazi gukomeza urubanza rwa Rusesa Abagina ubundi rutakabaye rukomera, bazi gutuma abantu gukurura attention for nothing, gutuma isi yose yahaguruka ngo irebe ngo ibi bintu birimo kubera hariya ni ibiki. Nsoza rero Serena yahubwiye mbisubiremo, nta munsi n'umwe bashobora kwemeza abantu ko Maître Ricard ikintu yakoze mu Rwanda, ko hari ikintu yakoze mu rukiko, ko hari akazi yakoze. Ntamusabaga kuba ngo yagira wa komiti ngo avuga ati ibi uje gukora ni akazi. Oya, yatendinze prononse nk'uko n'undi muntu uwo ari we wese ashobora kuyatendinga. Nta kibazo cyari kirimo kuba baramwirukanye, rero baramurenganyije kuba baramufunze amasaha 12, baramurenganyije kuba baramuhaye ikibazo amasaha 6, nta karengane n'utundi turengane dukorerwa abandi bose. Ndi icyo navuga.
No, urakoze, ndagira ngo ingingo tuyisoze ko tufite n'izindi turi kuganiraho, ariko wenda tuyisoza tuyivaho, isomo ritanga cyangwa isoma ba twebwe abanyarwanda twavanamo turanarizi kuko ni ubutegetsi bwa dictatorship, ariko ukeka yuko muri cadre ya judiciaire y'ubutabera bw'u Rwanda birasendega message ki ku isi yose worldwide kuri imyitwarire yaba yikorewe Maître Vincent Ricard, yaba n'iya Rusesa Abagina, yaba n'uko amahanga arimo kubona kino kibazo, ukeka yuko sinyare burimo iki gikorwa byatanze mu gushimangira ko na Paul atarakwiye kuba ari muri ya kanguru koti, ukeka ari nk'ikihe?
Ni ubutumwa bukomeye cyane kandi ku ruhande rw'u Rwanda, ubutumwa butumvi busharira mu matwi yabo. mubona urwanda rukomeza kuvuga ku ngendo rwateye imbere mu gice mu nzego zitandukanye muri izo nzego bavugamo n'urwego rw'ubutabera ko urwego rw'ubutabera rumaze kwiyubaka bimwe rero mu cyo biba bimaze rero igihugu runaka kimaze kubaka urwego rw'ubutabera nk'igihugu cy'u Rwanda gifite abo gikurikirana benshi cyane cyane bari abasuspect ba genocide n'abandi icyo gihe nubwo mu gihugu kiba kigeze ahantu gikonvenga ibindi bihugu ko gifite kapasite yo kuburanisha abo bantu bakagira ubutabera bakagira justice buri fair bakagira ubutabera buri fair noneho biratangaje ikintu cyakozwe iyo muri bimwe mu birebwa kugira ngo barebe ko ubutabera bw'igihugu bwigenga ko barebe ko inkiko z'igihugu zikora ko umuntu ashobora kuburana mu Rwanda akabona urubanza ruciye mu mucyo nuko haba hari sisiteme y'ubwunganizi nuko urwego rw'abavoka ruba ari urwego rukora neza ubu rero biratangaje kubona urwego ari urwego rw'abavoka ari na leta ubwayo bavira indi imwe ku murongo wa Leta bagina bakamubuza uburenganzira bwo kwiregura bagatuma atabona umwavoka akwiriye umwavoka yihitiye uwo ntamwo rero biratangaje kuzemeza amahanga ngo nimugire kanaka tumucire urubanza mu gihe bamaze gukireya perezida nk'iriya isakuriye kuko umuntu azavuga ati ntongewe nta defense nshobora kuzabona hariya kuko urugaga rw'abavoka ntabwo rwigenga bagatangurira bakavuga ati mwavoka nshobora kuzabona ni nka Rugaza David niwe nshobora kuzabona hariya mu Rwanda or ibyo Rugaza yakoze isi yose yarabibona bakavuga bati rero murebe leta umuntu ugiye kunganira undi mu rukiko umwavoka ushoboye wahisemo ntabwo leta imwemera bamwe iranabiruka abo rero hari ingaruka ku Rwanda ko ntabwo sisiteme yabo ya judiciaire baraza kuyikemanga mu rwego mpuzamahanga mu minsi iri imbere bizaba bigoranye cyane kuboherereza abantu ngo bacire imanza nubwo babikora bakoresha amafaranga menshi bagatanga za ruswa n'ibindi abantu bakoherezwayo ariko nanone iyi myitwarire yabo ntabwo wabura kuvuga ko izagira ingaruka kandi ingaruka zikomeye muri urwo rwego ariko nanone ntiwabura kuvuga ko ubutabera bwo mu Rwanda nabwo inkiko by'umwihariko inkiko babona inkunga ivuye mu bihugu by'amahanga bitandukanye nk'urugaga rw'abavoka rubona inkunga zivuye mu Burundi n'ahandi biriya rero iyo bamaze kubona imyitwarire nk'iri y'u Rwanda rwitwara kuriya baro y'abavoka yitwara nka kuriya izo nkunga nazo buriya ziba zigomba guhagarara uko byagenda uko rwose rero ingaruka zirahari muri ubwo buryo tuvuze no mu bundi ni ukuvuga ngo u Rwanda ruba rutakaje credibility muri uru rwego urakoze comrade
urakoze cyane comrade Maitre Ignace reka tujye ku ngingo ya kabiri ngira ngo tuganire ingingo ya kabiri ni ikibazo muri iyi minsi ntabwo ari gike ahubwo ni uko tukigaruka buri gihe nkabona nta n'impinduka ibaho ku banyarwanda n'abana b'abanyarwanda bagwa mu ntambara zitari iz'u Rwanda tuzi abanyarwanda benshi baguye mu ntambara za Congo tuzi abanyarwanda baguye mu ntambara za Sudani tuzi abanyarwanda muri South Africa bariyo bagwayo ubu tugeze muri Mozambique hari ku mbuga nkoranyambaga amafoto y'abantu abacicikana abantu bavuga bati rest in peace cyangwa ruhukira mu mahoro iyo ugize amahirwe ukabona rero umuntu uzwi cyane ubona mesaje z'agahinda ubona mesaje z'umubabaro ndagira ngo turebe ahangaha isomo nanone abanyarwanda bavanamo nanone n'icyo twababwira kuko burya kumenera amaraso igihugu ni ngombwa iyo igihugu ari icyawe iyo uzi impamvu umuntu ajya ku rugamba agatakaza ubuzima abarwanya intambara za liberation cyangwa zo kwibohora abenshi baravuga bati icy'ingenzi ni uko tujya ku rugamba ntabwo tureba abagwa kuri urwo rugamba icy'ingenzi ni uko igihugu cyacu kibohorwa tukagira ubwisanzure tukagira ubwo burenganzira abenshi bagwa ku rugamba batabonye n'ibyo baharaniye ariko se nk'amaraso y'abanyarwanda arimo kumenekera Mozambique ninde urimo kubyungukiramo Comrade Maitre Ignace nawe uri umwe mu bantu nabonye upartaza cyangwa ugaragaza umwe mu basore b'abanyarwanda cyangwa umugabo w'umunyarwanda uherutse kugwa muri Mozambique muvuga ubutwari bwe muvuga ko yari umuntu uteye gutya na gutya nakira ubutumwa bwinshi muvuga abinjiranye mu gisirikare abamuzi mu gisirikare imyitwarire mu gisirikare ariko message nk'izi ntabwo ziba zihagije niba dushaka gutanga message tukabwira n'ubutegetsi tuti enough is enough nta mpamvu y'umwana w'umunyarwanda bwo ku butaka bwa Mozambique biri mu nyungu za totari na Kagame n'abafaransa Petro Sagara iza muri ryanyu
ikomere durakoze ngira ngo ingingo n'ingingo navuga ko ngombwa kwiganira ariko nanone n'ingingo iteye umubabaro ngira ngo njyewe nakomeje gukurikira ibiganiro bitandukanye mwakore hano kuri radiyo itahuka guhera u Rwanda runohereza intombi muri Central Africa komeza n'ejo bundi muri Mozambique narabikurikiraga numva ntaragize icyo mbivugaho ko akenshi njyewe navuganaga n'abana b'abasirikare barimo bajya muri izo ntambara hirya no hino yaba Central Africa haba no muri Mozambique uko twagendaga tuganira ibijyanye n'izo ntambara n'ejo bundi rero ntambara hari ibibazo rero birimo kwibaza iby'abana barimo bapfirayo ariko wenda mbere na mbere njye ntaravuga kuri izo ngingo reka wenda mbanze nifatanye n'imiryango y'abana ababyeyi n'abavandimwe bacu muri rusange barimo kumena amaraso yabo muri Mozambique bagatakaza ubuzima ni ibintu bibabaje kandi uburyo kuri biteye agahinda nk'iyi foto yo yunayizanye ahangaha ngira ngo no kuvuga birananira ko uyu muhungu we turaziranye yari inshuti yanjye ariko ubwo natangajwe n'ejo bundi nyine kurashe agapfa no kugeza n'uyu munsi rero we ntabwo ndemera ko yapfuye kubera ukuntu muzi ntabwo biraza muri njye ngo nemere ko yapfuye ariko navuga ngo nifatanyije n'iyo miryango yose muri rusange nifatanyije n'umudamu wa Kaneza Karekezi bitabye Imana nawe yazize kandi ikintu umuntu yakora ni ugusenga kugira ngo abasigaye Imana ikomeze komerede rero wibazaga ibintu byinshi rega nse n'ugira icyo mvuga kuri gato ya kuri ibyo muri Mozambique ariko noneho uze kunyemerera fata umwanya ngira icyo mvuga kuri Kaneza kandi nze no gusoreza aho ngaho mu by'ukuri umusirikare isaha n'isaha agomba gupfa niko kazi ke kuko akazi ni ukudefanda igihugu igihe cyose igihugu cyaba cyatewe ni ukudefanda abenegihugu n'ibyabo no gufasha abapolisi kugira ngo barinde umutekano mu gihugu igihugu kije tuzi byose ni ibisanzwe rero agahinda ikamenyerwa kaba gasanzwe ko abasirikare mubihe by'intambara apfa ariko nubwo abasirikare mu bihe by'intambara bapfa umuntu ashobora kwibaza ati ibi ni izi ntambara abana b'abanyarwanda barimo bapfiramo ni intambara ziri ngombwa ko barwana igisubizo ni oya ni uko iyo urebye inshingano z'umusirikare ni inshingano zo kudefanda igihugu cye muri iki gihe rero hiyongeraho ko abasirikare bashobora no gupfira mu ntambara nk'uko nguko ariko ari abasirikare bagiye kugarura amahoro ahantu bafite ubutumwa bwa Loni bagiye kugarura amahoro muri icyo gihe nabwo uyu munsi rero ni ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda kubona igihugu nka Mozambique bifite inyeshyamba zigometse inyeshyamba zifite ibyo zisaba leta banatekereza ko n'abenegihugu bashobora kwicara bakaganira uburyo batumvikanaho kimwe bakaba babyumvikanaho bakagira igihugu kiyoborwa bumvikane akaba ari intambara. Kagame rero we agahaguruka akavuga ati ariko njyewe abo ndaza mbashwanyuze mumpa amafaranga, akoherezayo abana akajya ku rugamba babizi neza ko igihugu bagiye kurwanamo atari igihugu cyabo, bagahaguruka bakajya ku rugamba babizi neza ko umwanzi atari igihugu cyabo, bagahaguruka bakajya ku rugamba nta morali nta n'impamvu y'intambara. Ni ibintu bibiri, abasirikare ba RDF bajya muri ziriya ntambara bagenda ku rugamba nta morali, bajya ku rugamba nta mpamvu y'intambara kandi birumvika. Icyo gihe rero abasirikare Serge Uzagane n'abasirikare ubabaze, umusirikare ugiye ku rugamba adafite morali, umusirikare ugiye ku rugamba adafite impamvu ituma arwana, uwo musirikare ntabwo arenga umugabo. Aba bantu barwana nabo bano bana bacu barumuna bacu abakuru bacu bari mu ntambara ibyo ari byo, bari bararwana n'abenegihugu cy'abandi bibereye mu gihugu cyabo barimo barwana, nta handi bafite bake, bo bavuye mu gihugu cyabo, igihugu cyabo kiratekanye, bagiye kudurumbanya abandi. Ziriya nyeshyamba barwana nazo ntabwo zitaho zijya, ishuwa n'imwe ni ukurwana nabo bakabica cyangwa inyeshyamba zigapfa cyangwa nabo bakabica. Kugeza uyu munsi rero bimaze kwigaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri mu kibazo kiremereye cyane. Mu kibazo kiremereye cyane rero gikomoka he? Gikomoka kuri Kagame. Ibi bintu mureba bisobanura neza impamvu Kagame afata disikuru akakubwira ngo njye ko akunda hayitemo. Ibi mureba bijye bitanga ibisobanuro uko akunda hayitemo, mubyumve ntimubyumve nko kwicara ku meza bisanzwe hayitemo, ahubwo mwumve ibyo ari byo. Ni ukwitwaye hero, ni ukwitwa igitangaza, ni ugutinywa n'abantu bose batandukanye, ibyo nibyo yita hayitemo. Ibi bintu binabasobanurira impamvu ugira ngo tukumva abayobozi b'ingabo ba Kayonga ba Nyamvumba kugeza uyu munsi bari ku gatebe, kugeza uyu munsi bari ku gatebe. Binabasobanurira impamvu kubona umuntu nka Muhizi ejo bundi bamufata bakamukura iyo ngiyo bakamuha akantu k'agahenda abana ngo abaye jenerali kugira ngo ajye kuyobora intambara nk'izi ngizi. Abantu nka Nyamvumba nka bakayunguka bicyose ukabakura mu gisirikare kubera ko bazakubaza ati kubera iki tujyamo iyi ntambara, impamvu zayo ni izihe? Abo bana b'abasirikare bato nibo bajya ku ntambara bakajya kurwana anicwa, ni ukubera ko badafite kapasite yo kuba bakwibariza abayobozi babo ngo iyi ntambara tujyamo ni iyihe. Abayobozi babo bakabaye bababariza ngo iyi ntambara tujyamo ni iyihe, niyo kumara iki dufitiye inyungu muri iyi ntambara? Abo bayobozi bari ku gatebe, bari mu magereza, bari mu safe house niyo bafungiwe, bafite abayobozi badafite icyo bashobora kubabariza ahubwo bagomba gukora nk'uko Kagame abyifuza. Mu magambo makeya rero, ubushize twabonye mu bihe byashize twumvise Muhizi ari mu bitangazamakuru, General de Brigade Muhizi avuga ngo bamubaza uko ingabo z'u Rwanda zibibasha, ati nuko ari ingabo z'u Rwanda nyine, ati ni ingabo zidasanzwe, ko ariyo mpamvu aba batsinda umwanzi. Nanone twumva Rwivanga Ronald Rwivanga Colonel umuvugizi wa RDF ejo nawe avuga ngo bishe ibyihebe 11 RDF ho nta n'umwe wakomeretse. Ni ikibazo rero kiremereye cyane kandi kinakomeye, kuko aba bahungu icyumweru gishize ku wa kane no ku wa gatanu RDF barayirashe babibiragi neza ku buryo ubu n'abari Mozambique tugeza kuvugana barahungabanye cyane, ntabwo ugeza kumubwira ukumva yataye umutwe ko tuvugana nabo wumva barataye umutwe. Ibyo rero byababayeho ku wa gatanu, noneho bikaba bitangaje kumva umuntu arwivanga agenda akaba ngo hakuye ibyebe 11 RDF na numwe akomeza ariko bakaba bashimye njezi uyu munsi ko muri giye nkubwira hari amayeri menshi menshi cyane akoreshwa mu gushingura aba bana bapfiriye Mozambique imiryango yaracecekeshejwe ababyeyi baba bana ntago babwirwa ko abana babo bapfuye mu ruge ziruzi i Kanombe ibitaro abandi n'inkomere zikomeye ziramanitse icyo bakora mu irimbi rya Kanombe bashingura babiri babiri buri munsi mwibanga kugira ngo bitamenyekana buri munsi bashingura babiri buri munsi bashingura babiri buri munsi bashingura icyo kiremereye cyane rero iyo muhiza avuga ngo impamvu tubishobora ngo ni uko nyine ngo turi RDF ibanga si ryo kuvuga ngo mutsinde urugamba kubera ko mu Rwanda abapfa mutabyitayeho apfa mukongera mukamena abandi bagapfa mukongera mukamena abandi ubwo ubutwari buba burimo ni ubuhe ni ukurwanisha ubwinshi gusa bararasa bakica bagashyirayo abandi bakicwa bagashyira abandi bakicwa gutyo gutyo kugeza igihe intambara izarangirira hapfuye abantu badashobora no kuvuga ko bapfuye uyu muhungu rero tugarutse kuri uyu muhungu Kaneza Karekezi yari umusirikare ukundwa n'abantu bose Kaneza Karekezi yari umusirikare ukundwa n'abantu bose ku buryo no guhisha urupfu rwe ntabwo bagomba kubishobora ko tumenye urupfu rwe badutelefonye bakimara kumurasa umwana uri muri Mozambique na wamamagara arambwira ati Kaneza arapfuye ibyo rero kugeza n'uyu munsi nibyo ikintu bikwereka urabizi ko mu Rwanda badakora ikiriyo muri iyi minsi kubera covid ntabwo mu Rwanda buri munsi bakora ikiriyo kubera covid ariko kwaka neza mu rugo habaye ikiriyo ndetse na Ruki uyobora special force nawe yari ari hariya kwaka neza ngira ngo amafoto nyayo ndayafite mushobora no kuyakorera Serge ukayareba aho yari kwaka neza ari umukiriyo nibwo yari ariyo mu gitondo yabyukiye igihe cyose yari ahari hari ikintu ushaka kukwereka Serge nashaka kukwereka ko ni ibintu biteye agahinda kubera uyu mugabo Kagame no gushaka kwigira igitangaza no kwigira intwari imyaka 30 irashize imiborogo ari imiborogo mu babyeyi b'u Rwanda bana b'u Rwanda baraboroga igihugu cyitwa ko intambara yarangiye igihugu kirestable nta bakirwanya ntacyo ariko intambara ni intambara abana barapfuye muri Congo abana barapfuye muri Centrafrica abana baracyapfa muri Mozambique umubyeyi wese ufite umwana muri Mozambique amara buri kanya arumva ateze kumva inkuru yuko yapfushe noneho hari ikibazo kinakomeye cyane ntabwo barimo kubabwira ko abana babo banapfuye barimo kuza bakabashingura mu ibanga ubwo bazabimenya abagerageje kuvuga bati nk'uko ubwa Kaneza hari ababazaga impamvu Kaneza yapfuye abantu bumiwe hari abantu bagera nk'abatanu kugeza uyu munsi bashimuse ko bamwe muri abo ngabo hari ababazaga ati ubonye yagwa no muri Congo havuka abo bose ntabahari ni gufatwa nk'umwanzi muri magambo makeya rero bano basirikare bagomba gusobanukirwa ibintu abo basirikare bato bakamenya ko nta bayobozi bafite babavugira igihe cyose rero badafite kivugira bagomba kumenya ko bagomba kwirwanaho nk'abasirikare niba mishoni nk'izi ngizi ziteguwe bagacika bakirukanka bagahunga bakava muri iki gihugu n'abasirikare bagasaba ubuhungiro ko intambara bazajya kurwana batarwanira u Rwanda batarwanira inyungu z'igihugu badafite impamvu y'intambara badafite morale iyo ntambara ntabwo bazagaruka bamenyere ko ari ababyeyi bakeneye kurera abana babo bafite abavandimwe babo barabakeneye bareke kwitera ibibazo nk'ibyo ngibyo Kagame kujya gutuma Kagame b'intwari Kagame abonaho yiba amafaranga ibyo ntabwo biri mu nyungu z'igihugu ibyo ntabwo biri mu nyungu z'abariya basirikare mu masomo bafite ntibagerageze kumetereza isomo yo gusobanukirwa igihugu icyo ari cyo no kumenya inshingano yabo bagomba igihugu ahubwo atari inshingano bagomba umuntu. Ni akaga rero abana b'u Rwanda barimo barapfa ku bwinshi, n'uyu munsi barapfa. Ababyeyi ntabwo bashyingura abana babo ko ntabwo byemewe, ntabwo batuma banabimenya. Ni ikibazo kiremereye, ariko igisubizo kikaba kiri kuri aba bana b'abasirikare. Nibo bakwiye gutekereza uburyo bakwirengera nk'abasirikare bagakora uburyo batajya muri izi ntambara, kandi uburyo burahari ni icyemezo cy'amaboko yabo kureba uburyo bacika izi misiyo, ko nta kamaro zibafitiye, nta kamaro zifitiye igihugu, nta kamaro zifitiye n'imiryango yabo. Urakoze Comrade.
Urakoze cyane Comrade Demetre Inyasi Rusagara, nuko bisobanuye nta nicyo narenzaho, biranumvikana. Gusa Kaneza arimo arareprezenta abandi basirikare tutazi amazina. Iyo tugize amahirwe tubona ifoto turabivuga hano kuri Aditahuka, ndumva atari ubwa mbere mwumva tubabwira tuti abana b'abanyarwanda bamaragwa muri izi ntambara. Kaneza rero arimo arareprezenta abamaze iminsi bapfa tutumvaga cyangwa abatazwi. Uranabishimanye uburyo babashyingura bibabaje kuko ntibashaka mu gihugu bimenyekana. Aba bayobozi rero bayoboye izi ngabo za RDF ariya, yaba ba Pascal Muhizi, yaba ba Innocent Kabandana, abanyarwanda barabizi n'abasirikare bagenzi babo barabizi ko barimo barapfa, ariko abo ba Kabandana ba Pascal Muhizi ntibabyemera, ntibashaka ko bimenyekana. Urumva n'urubanza. Ariko kuko wenda ngira ngo ngusezerane kandi icyo cyakurangiranye, ndagira ngo urakoze cyane. Uyu aravuga ngo Kaneza yari officier, ni iriye grade Kaneza yari afite kuba muzi, nicyo bambaza bankurikiye. But Kaneza yari afite iriye grade, abandi banyandikiye aha ngaha ubutumwa bwose nuko bugaragaza ko uyu nguyu ubutumwa avuga ati yitwa Kaneza Rene, twarabanye cyane muri komando. Abandi hari undi butumwa nabonye, njyewe yanyije uruziramire arurata amasasu atatu mu mutwe. Undi ati turaziranye nasho. Hari ubutumwa yagiye nakina kuri WhatsApp bw'abantu benshi bamuvuga, ukumva ko n'umuntu bavuga neza, kandi nkuko uvuga ati ikiriro kirahari na rukiyageyo. Ahubwo njye mbaye surprise kumva rukiyage mu kiriro nk'iki, ahubwo nibafungura ikiriro ku bandi banyarwanda baguye muri izi ntambara, bose barimo kumenera amaraso Kagame na Totari n'Abafaransa, babashe kwibuka babo. So ndagira ngo wenda aho hantu watekerezeho wari utanze ubutumwa nyine ku banyarwanda cyane cyane b'abasirikare, ariko hari n'isomo twari dukwiye kuvanamo tukabyanga. Icyo kintu wari uvuze uramutse ugeze hanze gerageza bitandukanye nacyo, hari uzavuga ati mu gisirikare biba bigoye bitewe n'uko abasirikare bagendera hamwe, baba bari kumwe, biragoye. Ariko burya tugomba gushakisha ubundi buryo butandukanye n'ubungubu aka gatsiko kaba twaduhitiyemo. Waba ugize muri gusohotse mu gihugu ukagerageza ukabitekereza ugashakisha, hari ubundi buryo. Komerede rero Inyasi, nagira ngo nkureke niba aricyo usubiza kuri ibyo byabazo twatubajijwe. Ubundi ngushimire umwanya muduhaye kuri uyu munsi kuri zino ngingo, mutandemo contribution.
Urakoze Komerede Kaneza yarafite lanka ya senior sergeant ariko yakunda kujya mu mission atandukanye.
Special force
yari special force, abantu bakunda kugenda na bande ya mbere byashize baramuzi, yari air marshal muri Rwandair, yari n'umwarimu wa special force. Ariko hariya yari ari Mozambique, yari platoon commander. Ni ibintu rero abazi igisirikare baranabizi ko ntago senior sergeant aba platoon commander, ubundi platoon commander bari lieutenant cyangwa sergeant. So ibyo rero nabyo bikwereka ko Kaneza yari ariwe muri special force y'u Rwanda, kuba yari ayoboye platoon hariya muri ziriya ngabo ziri muri Mozambique. Ni ibyo nababwiraga rero, ni ikintu kitumvikana na kaga muri special force y'u Rwanda gutakaza umusirikare nka Kaneza. Abamuzi, abazi Kaneza, kumva ko Kaneza yarashwe ubakaneza ko bavuye kuri rugamba bumva ne bahita babona ishusho neza neza yikirimo yuko ingabo z'u Rwanda zimerewe muri Mozambique. Uko murede rero nsoza nagira ngo mbabwire ko ibyo ari byo byose Kagame niwe komanda in chief w'ingabo z'u Rwanda niko bimeze. Ari ingira abasirikare ko niwe muyobozi wabo mukuru ariko nta hantu bazamubona ngo bagire bahuze urugwiro be banavugana usibye ibikorwa bya Kagame nibyo bazabona bakamenya uko Kagame ari niba komanda in chief ategeka ko bajya muri Mozambique bakajya gucirayo busa bamenye umuyobozi w'ingabo wari we barebe iraha abana be babamo niba Kaneza ashobora gupfa kugira ngo cyomura akomeze ashobore kugura isaha y'ibihumbi 240 by'amayero ubwo abenshi baracyakomeza baracyapfa rero nkaba mbisubiramo nkanabishimangira avuga ngo ni abasirikare bagomba kwirwanaho gisirikare bakamibwa ibintu babigenza bazareba uko babigenza ubuse bananiwe kurengera imipaka y'u Rwanda sibo bayirinda hari abakomanda useka neza yamanukaga mu kirere yasimbukaga imodoka yakoraga ubu kurenga umupaka nibyo byananira aba basore ba special force naba ntibarenga imipaka rero bazaduhamagare Serge bazaguhamagare nanjye bazabahamagare n'uguhunga kaga tuzareba icyo dukora kugira ngo ubuzima bwabo burengerwe nta muntu wifuza ko aba bana bapfa aha nibo u Rwanda rw'ejo hazaza ku uyu munsi bapfa kubera inyungu za Kagame biratubabaje biraduhangayikishije kandi ni konsani yacu ntabwo dushaka kubapfa gu ibijyanye n'iby'ikiriyo rero Serije nabyo bikwere kuka neza yari ariwe nibyo navugaga ariko yari ari muri icyo kiriyo umuyobozi wa special force mu Rwanda
ariko navugaga nyine navugaga ko abayobozi babo ba Pascal Muhizi n'abayinosaka bandana they don't care wa mugani bo bari hariya kagara batumye ati mutsindura urugamba nkeneye kashi za totali n'abafaransa bakaneza n'abandi bakaneza benshi kuko Kaneza arimo arepresenta abandi benshi barimo kugamari ni ukuvuga ngo ntabwo biba ntacyo bibabwiye bari hariya mu nyungu z'amafaranga Kagame arimo kwakira
ngitangira komerede nakubwiye ni kugira ngo umusirikare ajye ku ntambara anarwane bishoboke ni ibintu bibiri ni kugira impamvu y'intambara ikindi cyakabiri ni ukugira morale aba basirikare bagiye Kagame ntabwo yashoboraga Kagame urebe n'ubusambo bwe ntashobora no kubahamagara ngo avuge ati rero ndore mbagiye bitanu bitanu buri muntu ngo abimuhe ntabwo bishoboka ubusambo bwe ntabwo ashaka kubifata ariko icyakora ahamagara Muhizi kuko Muhizi nawe ntabwo yakabo nawe nta morale nta n'impamvu y'intambara kabone nubwo wari ugukomandinga ingabo ataba atari no kuri front line ngo abe hari risike zo kuba aduye ashobora kumurasa akamukubita lanza ako rero ni akantu kasa naho kamututse ku isura kumva ko yabaye brigadier noneho Kagame ngo abagerageza kumuzamurira morale kuko abizi neza ko Kagame ko umuyobozi w'ingabo niba afite ka morale ari bukomandinge bigakunda ubwo rero icyo nshya akabazi ko agishoboye ariko ndakubwiza urupfu rwa Kaneza uyu munsi muri ziriya forces deployed in Mozambique rurasparkinga impfu nyinshi cyane kuko morale batari bafite n'akari gahari gake cyane kaguye hasi n'akari gahari kaguye hasi ahubwo bafite ibibazo ibitundi rero biriya Sadeke yarabihoreye bakomeza bajya imbere birukanka barabihorera baraje bagaragara ibitonde bari ukuntu bafatanya n'abandi Kagame nta mpamvu yo kwirwa tumarishiriza abana nareke n'iriya buriki n'abari abasirikare ba Sadeke nabo bafatanye rugamba reke kutubarira abana komurede rero aba ari ikintu navugaga ariko nkomeza gushimangira ko aba basirikare badakwiye kwemera kujya muri iyi ntambara kandi bakamenya ko nta abayobozi babo badateze kuzabibavugira badateze kuzaganira na komanda in chief ngo bemeze ko izi ntambara zidafite akamaro zidafitiye inyungu igihugu zihagarara ahubwo bamenye ko bagomba kwirwanaho gisirikare akabareka niba bashoboye bakazirwana bonyine cyangwa bakazijyamo n'abana babo. Urakoze Comrade.
Urakoze cyane Comrade Medre Rusagara, mwakoze nzi ko igihe cyawe kikurangiranye bitewe n'izindi gahunda ufite. Mwakoze rero kuri mugoroba, ubwo nakubwira ni komeze mugire ibihe byiza, umugoroba mwiza, tuzakomeza mu bindi bihe biri imbere. Arakoze cyane Comrade Metro Sagara ku mwanya duhaye kuri mugoroba. Reka dukomeze rero kuzi n'ingo twabateguriye n'uwanahera kuri commentaire murimo kwandika kuri iyi nkuru, ko abanyarwanda ubwabo bagomba kwitabara, ariko cyane cyane abari mu nzego z'umutekano nibo bakwiye gufasha rubanda. Ubu muri iyi minsi ndabona amakuru cyangwa turabona na commentaire bavuga bati abatalibani ni abantu bubahwe, abatalibani leta bubahwe, reka bubahwe, ariko kubaha kwabo nuko bihaye agaciro, barakihaye ntabwo bagahawe na ba mpatsi bihugu. Oya, barakihaye agaciro kuko bakomeje kugira resilience, resistance yabo bayihagararaho, bapfira icyo bemera, baricwa, barahigwa, baratotezwa, banga kuba bagambanye. Icyo nicyo gikomeye cyane kuri komantere rero nagiye nandikira muri iyi minsi ku bantu bavuga bati abatalibani mubihorere rwose, ahubwo mwe mubwe muti twebwe, aho mushaka gucamo abatalibani mujya muvuga ati twebwe birapfira he, twakora iki, tubikosora kubera iki, dutsindwa kubera iki, to giving up. Kintu cyane zisatse gikomeye cyane muri struggle yari yose, ntabwo ureba ababiguyemo, ntabwo ureba uko mwasitaye uko byagenze, ahubwo uravuga uti nakoze iki gituma urugamba rwiyongera rutera intambwe, cyangwa nzakora iki gituma struggle ikomeza igafata intera kandi dutsinda umwanzi. Ntabwo ujya kureba kajoriti n'ababiguyemo, oya, kuko abatalibani barakubitise my friend, amahanga abaterane babica, arabica, arabahumba, usibye n'iwabo abakurikirana mu bihugu by'abaturanyi barabahimbahumba. Ariko nyuma y'imyaka 20 irenga buri wese aravuga ati victoire y'abatalibani. Kubera iki batsinze? Batsinze kubera koze yabo. Koze burya ni ikintu gikomeye cyane, ntukangwa n'ababigendeyemo, ntukangwa n'ababiguyemo, ntukangwa n'uburyo babahiga, uburyo babica. Uravuga uti conviction yanjye nuko dufite koze, dufite koze rero banyarwanda, banyarwandakazi, yumvikane, dufite koze, koze yacu mu gihe ihari, mureke tuyiharanire, mureke dushyire imbere uburyo twayigeraho. Karagaciyemo, reka tuvuge ku batalibani gato cyane, ariko ntabwo mbitinde ko izindi ngo zajyana ziba ngufi cyane. Mwabonye ko twari twavuze tuti leta y'u Rwanda Kagame bamutanze umunsi, twarabivuze duseka aha ngaha tuti ni gute Kagame ukunda kwakira impunzi yibagiye ko abatalibani, cyangwa yibagiye ko Amerika irimo gutanga ibiraka ku bihugu bimwe na bimwe byo kwakira, ngiye cyo nitabimukira ntite impunzi. Twumva igihugu cya Uganda birandikwa tuti Kagame yatanze umushi. Ejo mwarayibonye rero Yvonne Macron, umuvugizi wa leta y'agatsiko muskulave muri presidence office, akaba ari kwangire ne niwe bitangaje ku mbuga nkoranyambaga, avuga yuko amasezerano yemejwe hagati ya leta y'agatsiko na leta zimwe za Amerika mu kwakira bamwe mu bimukira bo muri Afghanistani mu gihe kigufi cyane. Nuvuga ko ni temporaroma mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo ariko iyo bavuga ngo igihe kigufi, igihe kigufi mu Rwanda ninde wakidetermine? Impunzi muri Israeli zaje mu Rwanda mu gihe kigufi cyane, impunzi muri Libya zaje mu Rwanda, iyo mvuga impunzi muri Libya ni babandi bavanga muri Libya baje mu Rwanda mu gihe kigufi cyane. Igihe kigufi cyane wakibona ute? Ni igisubizo nafite. Igihe kigufi cyaba umunsi cyangwa cyaba amasaha cyangwa cyaba n'imyaka? Mu Rwanda bivuga ngo ni igihe kigufi cyane biterwa no kuba ari icyo gihe kigufi cyane wowe. Ariko baremeza ko noneho bagiye kwakira ngo abana b'abakobwa ngo 150 cyo cyiciro cya mbere bagiye kwakira bazaba bavuye muri Afghanistani ngo baje gukomeza amasomo yabo mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwiteguye kwakira abakobwa baturutse muri Afghanistani. Minisiteri y'uburezi mu Rwanda MINEDIC yatangaje ko yiteguye kwakira abakobwa bo muri Afghanistani b'abanyeshuri bagiye kuza gukomeza amasomo yabo mu Rwanda. Ni mu rwego rwo kubafasha kwiga batekanye, dore ko igihugu bigamo muri iyi minsi kivugwamo umutekano mukeya. Ahangaha rero twagiye tubona na za Twitter iza ministeri nyine edukasiyo mu Rwanda ministeri w'edukasiyo nyine avuga yuko biteguye kwakira aba bana b'abakobwa mu Rwanda bakaza gukomeza nyine programme biga ngo murakaza neza bamwe rero mu bantu bo muri Afghanistan cyangwa bamwe ngo bashinze ngo iri shuri rya Sola cyangwa ikigo cy'amashuri nyine bakaba bavuga yuko ngo biteguye kuza mu Rwanda ni ishuri ryitwa ngo The School of Leadership of Afghanistan yigisha ibijyanye n'imiyoborere n'imiyoborere ngo kuri uyu wa kabiri tariki 24 Kanama ngo bwatangaje ko abakobwa ba ko aba bakobwa babarirwa muri 150 biteguye kuza mu Rwanda ngo kunonosora amasomo yabo kandi ko bashobora kuhagera mu gihe cya bugufi. Yolanda Makuru rero umuvugizi wa Leta y'Agatsiko nyine akaba avuga ati muzahabwa ibindi bisobanuro mu minsi iri imbere. Harya mwize muhabwa ibisobanuro ku mpunzi muri Israeli? Mwigeze muhabwa ibisobanuro ku mpunzi z'Abanyafurika zaturutse muri Libya? Mwigeze muhabwa ibisobanuro se kuri dire? Harya ni Denmark n'icyo gihugu cyari kiri muri dire n'u Rwanda? Ndumvise izina ritarimo kuza vuba. Icyo muri Europe, muri Europe igihugu cyaje gusinya amasezerano y'u Rwanda bavuga yuko bazabazana bimukira bimwe ubuhungiro muri biriya bihugu byabo bakabazana mu Rwanda. Nubwo Leta y'u Rwanda yabihakanye ariko ibinyamakuru byinshi byo muri ndakeka Denmark niba nibeke ndagukosora bagiye bandika bavuga ko muri ayo masezerano basinyanye ari ukugira ngo abimwe ubuhungiro muri biriya bihugu cyane cyane muri European Union bajya babazana muri Afurika ariko mu Rwanda bigeze babaha ibisobanuro. Uyu si Yolanda Makuru uvuga ngo baraza kubwira abanyarwanda ibisobanuro cya detaye mu minsi iri imbere ntacyo bivuze amadolari Kagame niyareba. Ariko reka nshime rero nk'ibindi bihugu biri muri ZD cyo birimo rutanga ibisobanuro. Nabonye umwe mu babisire muri Uganda by the way sinzi n'impamvu wenda ari abakobwa cyangwa igitsina gore cyane kirimo kwakirwa. Nabonye ministre n'umudepite muri Uganda abwira abagabo ati ko mwabaye excited ko mwishimye cyane ni ukubera abagore bagiye kuza murimo muratwitinga amafoto y'aba bagore muri Afghanistan. Avuga ati ni gute abagabo muri Uganda bishimye kuko ikiriya gihugu nacyo kizakira izi mpunzi. Ariko rero nkeka ko hari amabwiriza wenda ku bagore cyangwa abakobwa aribo barimo gutabara cyane kuruta abagabo kandi abagabo mubyumva ko ari abatalibani wenda cyangwa bafite iyo siyasa wenda byanakumvikana impamvu batakira. Ababwira ati mwitonde ibyo murimo kwishimira ko mugiye kubakira mubaye ikaze ni kimwe n'ibyo mu Rwanda rero ko bagiye kwakira abakobwa nyine ntabwo batubwira abagabo. Ubwo abagabo nazavuga ko ari abatalibani ari intagondwa zo kurwanywa ariko ku giti cyacu nk'abanyarwanda ubufasha ni byiza no gutabara ni byiza ariko abanyarwanda natwe igihugu cyacu kitadufasha kitaduha agaciro ariko bavuga abanyamahanga kikagaragara cyane kiti turabakira turabafasha bigaragaza rero ya hipokrizi bigaragaza hipokrizi. Reka rero iyi nkuru ihita tujyana cyangwa tukiri kuri iyi inkuru ihita tujyana ku nkuru yindi irimo kuvugwa cyane naho Minisitiri Gatabazi avuga ko Leta itazihanganira umuyobozi uhutaza umuturage. Iyi ni inkuru nziza cyane kuko kuri Twitter nabonye kare aho nabonye kare aho umuturage yikubitiye umudaso niba ari umudaso bari bari mu nka n'umujugujugu rwose amukubita ku munigo mbona umugabo arimo gutaka abantu bavuze bati uriya muturage twamukira badewe ndakeka izina ry'ahantu naribonye baryandika bavuga bati niyubahwe bati igihe kirageze kugira ngo abaturage birwaneho. Minisitiri Gatabazi uvuga ko Leta zihanganira umuyobozi utaza umuturage wagira ngo ntaba mu Rwanda cyangwa wagira ngo avuye mu gihugu cy'amahanga wagira ngo ntazi ibibera mu Rwanda. Ndabona ivuga ngo ntuzihanganira Leta ntizihanganira umuyobozi uhutaza umuturage. Umuntu wa mbere uhutaza abaturage ni Kagame. Kagame niwe muntu wa mbere uhutaza abaturage, niwe wa mbere wabyuzinga umunyarwanda kandi abikora guhera ku bamwegereye. Mwebwe Ministre Gatabazi n'abagenzi bawe baba bamukoreye bya hafi bari bamwicaye iruhande bivuye bati gagami yatambuka twa dushaka kurigita twifuza umwobo twateberamo biba bivuze iki gatabazi iyo Mustafa avuga ati Kagame ndamureba ngo ubwoba nkaburaho ndigitira Kagame yabaye umuntu utera ubwoba mu Nyarwanda uragira ngo umuyobozi ubwira wundi uzahanwa kuko atera ubwoba abanyarwanda yabuhe duhere kuri shobuja Kagame abaminisitiri bavuga bati turamureba tukumva dufite ubwoba kandi ziko nawe urimo hera kuri Twitter wirwa umwandika buri munsi umushimagiza wagira ngo Kagame niyo mana yawe ese urabona ko udakwiye gutabarwa gatabazi z'amariviyani reba iyo atari Kagame ubuvuga Nyiramongi iyo atari Nyiramongi wenda ubuvuga n'abana ibyo ni byo nihahamuka nihahamuka rero gatabazi ntabwo yavuga ngo aravuga ngo umutura abayobozi abantu bazagira nyine bahutira abaturage bazahanwa yarakwiye kubanza kubyibazaho ninde muntu uhotera abanyarwanda usibye kuva kuri Kagame n'abamwegereye bakora iryo tota ku banyarwanda gatabazi nawe yarakwiye kugarurwa icyizere kuko nawe si we bizagaragara ku magambo yandika bizagaragara mu myitwarire ye niho ubonamo mesaje iri twatubivuyeho komure dusangara bivuga aba bayobozi bose bakeneye umuntu wabagoboka wabahumuriza wabatabara bakeneye ihumure gatabazi rero ibintu avugira ngo leta izakurikirana abo bayobozi bahutaza abaturage nimwe ba mbere humba mukwiye gutabarwa kuko nange mufite ihungabana gatabazi ntabwo mwigenga amagambo yanyu turayazi nyakubahwa perezida wa repubulika rwose niwo usubiza umwuka mu bapfuye nk'uriya musilamu uvuga amagambo nk'ariya ukeka yuko yatabarwa ati se wenyine nyakubahwa perezida wa repubulika twese ntacyo tumaze ni we gusa ushoboye nyakubahwa perezida wa repubulika uwo muntu w'igitangaza mu gihugu uwo niwe kibazo dapolo niwe tugomba kwikiza bwa mbere niwe mukwiye kureba uburyo yava mu nzira kugira ngo umuturage yekire yizane sindi bwinjire mu byo abaturage bakubitwa abaturage bahoterwa abaturage bicwa umunsi ku munsi urakoze cyane ugira neza ni Danemark rwose numvaga ari Danemark niho iyo ni ibintu bibera mu Rwanda bikorerwa umuturage inkoni umuturage arya buri munsi igiti akubitwa buri munsi wahera uvuga uti ntabwo bino bintu muzabyihanganira ikiboko cya FPR ikiboko cy'umusirikare cy'umupolisi cyaremewe abanyarwanda bakeneye kuko nako si n'ikiboko isasu riravuze ubuhuha aho kugira ngo nkubitwe isasu wenda nakubitwa icyo kiboko cyangwa nakubitwa iyo nkoni ariko mu Rwanda mu gihe twemeye ko isasu riraswa nta bindi bisobanuro ubu gatabazi aravuga iki kandi bigakorwa n'abitwa ngo ni abayobozi uyu minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu rero Jean Marie Vianney Gatabazi ushimangira ko leta zihanganira na gato umuyobozi uzaza umuturage umuyobozi uravuga nde uravuga ba gitifu uravuga ba mutwara sibo oya aba ni ntabwo aricyo kibazo ku banyarwanda ikibazo ni mwebwe mwazanye ubundi butegetsi bwa FPR nk'uko nabivugaga buza burasa umunyarwanda bwica nayo ibi nibyo vuga ngo ntabwo muzarebera ese wowe wishyira hehe gatabazi nawe kuguye gutabarwa gatabazi wowe wishyira hepfo nawe ukwiye gutabarwa ko amagambo yawe nawe buriya komore debisamaza nuko mukumbuye no kuvuga ati uwo Kagame atarajya no kamushakira ibirungo ko nawe bakuzi wagombye kumenya uwo uri we ukamenya n'uko wageze aho ngaho ukamenya ibyo wavugaga bagufiteho ripoti nawe gatabazi igihe cyawe kizagera mu minsi ya vuba wenda nawe wamenya si ibyo nkwifuriza ariko ugomba kumenya abo mubana n'abo mukorana n'imyitwarire yawe naho ibi ngibi bivuga ngo abaturage bagomba kuripotinga ababahemukira ndakeka atari umuturage ahubwo ni ubuyobozi bushaje baba bugomba kwisengeraho kandi ibyo barimo gukora biriya biratuma abaturage bakomeza kubona ububi bw'iyi leta so hari wo donate pe ko ndumva ntarimo kuyumva neza we ritumbikana neza reka tujake mu ndi buryo mbere yuko tujya ku yindi ngingo noneho mu byumve ibitangazwa n'ubutegetsi buvuga ngo ntabwo uzihanganira abayobozi bahutaza abaturage kandi aribo bambere babikora n'ikimenyetso kigaragaza ko ubutegetsi bushaje kandi abanyarwanda barokwiye kugira ngo bahaguruke icyo bakora kugira ngo babusezerere ko gukomeza guceceka ntabwo bihagije icy'ingenzi rero ni uko umunyarwanda agomba kumva yuko hari indi nzira hari andi mahitamo yakoreshwa ahubwo ni uko adakoreshwa igihe cyagejeje cyo kugira ngo abanyarwanda bayakoreshe birengere biramire bitabare kuko ubutegetsi nk'ubu ntabwo buzatabara abanyarwanda umunyarwanda ugomba kwiramira rero
basanga leta ikwiye kugenzura umunsi ku wundi imikorere y'abayobozi mu nzego z'ibanze hagamijwe guca ikibazo cyo guhutaza abaturage cyagiye kigaragara hamwe na hamwe minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yo yibutsa ko gushyira hamwe kw'abaturage n'ubuyobozi hari umusingi utajegajega mu iterambere
imikoranire ishingiye ku bwumvikane hagati y'abaturage n'abayobozi igaragazwa n'inkingi ikomeye mu iterambere rusange kuko ibyo bemeranyijweho bose babigizemo uruhare byihuta mu ishyirwa mu bikorwa gusa mu minsi ishize hari bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze barimo abayobozi b'imidugudu abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'imirenge mu turere dutandukanye bagiye bavugwaho guhutaza abo bayobora nyamara abaturage basanga ubufatanye bwabo n'abo baba baratoye ngo babayobore mu nzego z'ibanze ari umurunga ubageza ku iterambere
umuntu nta muntu muri iki gihugu ndumva nta muntu uri hejuru y'amategeko umuntu yakoze icyaha kibazwa kimwe n'uko n'umuturage yakora icyaha akakibazwa umuyobozi rero niko yakora ikintu kitemewe na leta akakibazwa
uruhare rwanjye njyewe nakumva nuko wakumva ko utahangana n'umuyobozi ahubwo bamugezaho ikibazo ufite akagikemura mu kuri wakumva hari aho akubangamiye ukagana izindi nzego
umuntu akubwiye ngo ukora iki ngiki nk'umuntu mukuru cyangwa se nk'umuntu uzi kuko ari umuyobozi nawe uramwumvira ukareka kugira kuruhanya nawe ubundi buriya ibintu by'amahane cyangwa gukubita aba ari kamere y'umuntu umuntu ashobora kuba afite umutima mubi akawuzana mu kazi akabivangamo n'akazi umuntu akibwira ngo ni ukwitwaza akazi kandi ari umutima mubi ubwe yifitiye
minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu igaragaza ko hari abayobozi mu nzego z'ibanze 444 bagiye birukanwa mu kazi mu bihe bishize kubera amakosa atandukanye arimo imyitwarire idahwitse yo guhohotera abaturage no kurenga ku mabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 gusa ngo hari n'abaturage bagera ku 160 bagaragaye mu bikorwa byo guhohotera abayobozi imiryango itari iya leta yo igaragaza ko umuti w'ikibazo cyo kudakorana no guhuza kw'abaturage n'abayobozi ku nzego z'ibanze ufitwe na leta kandi ugashingira cyane ku kwigisha uburenganzira bwa muntu ku muryango nyarwanda muri rusange umuvugizi w'iyi miryango izwi nka Société Civile Dr Nkurunziza Byarasa Joseph avuga ko leta yakagombye kujya ikurikirana idajinjitse abayobozi b'inzego z'ibanze bagaragara muri aya makosa
iyo umuturage ahohotewe ntabwo bazavuga ngo ni daso cyangwa mu muyobozi w'akagari cyangwa w'umurenge bavuga ngo leta yakoze ibi niyo mpamvu tuvuga ko kubihagurukira hari inzego hari RIPU hari polisi baba bakwiye nabo kugerageza bagakangurira abayobozi bakamenya uburyo bafatamo abaturage leta y'u Rwanda igaragaza ko yahisemo imiyoborere myiza iha umuturage ijambo kandi umuturage akaba ishingiro ry'ibikorwa byose bigamije kumuteza imbere minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney ashimangira ko leta itazihanganira na gato umuyobozi uhutaza umuturage ariko abaturage nabo hari icyo basabwa
abaturage bacu bazirikana yuko ari abigitegeko ari abagaciro haba mu majyaruguru muri za Musanze haba muri za Gakenke haba mu burasirazuba n'ahandi aho hose hagaragaye abaturage abayobozi bahohotera abaturage twarabakurikirana umwenda uzanyirarira agashaka kubita umuturage azakurikiranwa kandi azayobozwa abaturage icyo tubasaba ni kimwe nko kumva ko inzego z'ubuyobozi zishinzwe kubigisha ariko nabo bashinzwe kumva kugira ngo bashyire mu bikorwa za bindi bibakorerwa bashinzwe kubahiriza inzego
batitahuka Gatabazi Jean Marie Vianney ati umuturage n'umuntu w'igitinyiro ntibakwiye gukubitwa ahubwo se mwabanje mukabaza abo Kagame yirirwa kubita nabo yica. Ninde muntu wa mbere kubita abayobozi utari Kagame? Dufite ubuhamya hano abamukoreye ababaye abajyanama be abunganizi bashimangira ko yakubitaga akubitana ko pardon kuko ngo yarakubitaga ngo yabiretse akubita abayobozi ibintu gatabaza navuga ni ibiki. So ikibazo rero ntabwo ari ukuvuga ngo leta izajyana abantu mu nkiko cyangwa mu butabera abahunga abanyamutekano b'abaturage cyangwa abakubita abaturage kadubera nga ibyo avuga ngo umuntu w'umunyagitinyiro nabibwire Kagame wenda bizumvikana mu yandi magambo. So ndakeka nta kindi navuga kuri iyi ngingo kuko ni ukuvuga gusa ariko bidashyirwa mu bikorwa kuko turabizi neza umuntu wa mbere wabyuzinga abanyarwanda ni Kaga. Reka tujye ku ngingo yacu ikurikira ya kane. Mu ngingo ya kane nyuma yo kuvuga kuri ibi bya Minisitiri Gatabazi, reka turebe ku kibazo kirebana n'ubujura buri muri Mutuelle de Santé. Ibi ni inkuru twabonye abantu bo kutwandikira ari benshi, kandi bije nyuma y'aho tubona ko hari n'ubukangurambaga burimo gukorwa na Minisiteri nyine y'ubutegetsi bw'igihugu yo kwa Gatabazi nyine tuvuyemo. Ariko ku by'umwihariko noneho turavuga uyu mugore Nyirarukundo niwe urimo gukora ubwo bukangurambaga ahamagara abaturage gutanga Mutuelle de Santé. Abaturage bakavuga ko Mutuelle de Santé bababwira gutanga ari iya kabiri baratanze iya mbere. Iki ni igikorwa cy'ubujura. Nta kuntu umuntu atacyamagana bitewe n'uko niyo abaturage bashimangira bati ni igikorwa cy'ubujura, wakwibaza uti ni nde ufitemo inyungu usibye ishyaka ku butegetsi cyangwa agatsiko? Kubera ikibe abaturage nanjye ni kubera ikibe abaturage ariko ahubwo se wavuga uti aya mabandi bahagarika ute kuko mbibye abaturage igihe kirekire? Iyo Mutuelle de Santé abaturage bavugira ko nta kibamarira, abivuje abajya kwivuza ntacyo ibamarira, ariko bagakomeza babaka amafaranga ati mutanga amafaranga ya Mutuelle de Santé. Reka twifashishe imisoro nakuye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko mutwihangane ko reportage itarangiye bitewe n'uko umurongo wa telefone wacitse tutarangije kuvugana n'abatubwaga amakuru mu gihugu. Ariko mu magambo y'inye hari bimwe batubwiye, reka tubitege amatwi.
Ngo twabateguriye turagaruka ku kibazo kirebana Mutuelle de Santé mu gihugu cy'u Rwanda. Turimo turabona amakuru atandukanye ashimangira yuko abaturage bakomeje kwinubira iki gikorwa cya Mutuelle de Santé aho bishyuzwa inshuro zirenga imwe. Ibi bi kandi binaje muri iyi minsi ari ubukangurambaga bukorwa na Minisiteri mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane Minisitiri cyangwa umunyamabanga wa Leta Nyirarukundo Ignaciene muri iyi weekend yari no kuri Radio Rwanda asobanura uburyo nyine igikorwa cya Mutuelle kirimo kugenda mu gihugu. Abaturage batandukanye bakaba binubira yuko ubutegetsi burimo kubishyuza ku nshuro ya kabiri amafaranga y'umurengera, bakaba rero basaba nyine ubuvugizi. Ni muri urwo rwego rero Raditahuka nk'uko tuzana tubikora twakiriye ubutumwa butandukanye bw'abaturage binubira ubujura bwo gukorwa na Leta ya FPR. Turanyarukira mu Rwanda tubaze umwe mu bakunzi ba Raditahuka badukurikira.
Murakoze, turabumva, turabashuje abaduteze amatwi kuri radiyo yanyu, twitekereze ko tubugira ikiganiro cyiza.
Ndagira ngo tuganire kuri ubu bujura buri muri Mutuelle de Santé, bihagaze bite magingo aya, ikibazo giteye gite, izi mpungenge abaturage batwandikira mwa murimo kuzikurikirana?
Ibi ni ibintu bimaze igihe, nubwo hariho ikindi gishaje gisa nkaho kitari gisanzwe. Reka mfate umwanya gatoya mbanze nsobanure ibyerekeranye n'ukuntu Mutuelle itangwa hano mu gihugu. Ubundi mu mabwiriza cyangwa se uko gahunda iteye, ni gahunda y'ubwisungane mu kwivuza, aho abaturage bose bo mu Rwanda bashishikarizwa kugira ubwisungane mu kwivuza. ubwisungane mu kwivuza rero bugiye bugabanijemo ibyiciro bitandukanye, ariko reka mvuge kuri bubiri bw'ingenzi. Ubwa mbere ndetse bufite n'ababwiyandikishijeho benshi, ni ubwa mbere bwo bita mituelle de santé. Ubu ngubu bwo ni ubwo abaturage bose batuye mu Rwanda bategetswe gutanga. Nanone ubundi bwisungane mu kwivuza mu gihugu cy'u Rwanda ni ubwisungane mu kwivuza bwo bita RAMA. Ubwo ngubwo rero bwo bukaba butangwa n'abakozi ba Leta ndetse n'ayandi n'ibindi bigo bya Leta bishamikiye kuri Leta. Abo ngabo rero nabo bakaba batanga contribution. Aya mafaranga akava ku mishahara buri kwezi. Ayo ngayo RAMA yo bayatanga buri kwezi. Noneho rero aya mituwere yo ni contribution y'abaturage bose itangwa rimwe mu mwaka. Ayo ngayo agatangwa hagendewe ku byiciro by'ubudehe nk'uko Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu yabitangaje. Reka rero ngira icyo mvuga abantu benshi buryo batanazi. Abakozi ba Leta nubwo bashima yuko bivuza ku bwisungane mu kwivuza bita ubwa RAMA, ariko nabo batanga mituweli. Ni ukuvuga yuko buri kwezi umukozi wa Leta akatwa amafaranga ku mushahara we ajya mu bwisungane mu kwivuza bwa mituweli. Ibyo ngibyo bikava ku mushahara we. Iki nanone kiva ku mushahara we buri kwezi ku mukozi wa Leta ni amafaranga yo mu bwisungane mu kwivuza bwa RAMA. Bishatse kuvuga rero yuko ku mukozi wa Leta ufite kontra na Leta yishyura ubwisungane mu kwivuza bwa RAMA, akongera akishyura n'ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli. Iki kintu rero abakozi benshi ba Leta ntabwo bazi yuko bishyura mituweli buri kwezi. Abenshi bazi yuko bo batanga contribution ku mafaranga ya RAMA yonyine, mituweli yo ikaba ari iy'abaturage batari abakozi ba Leta. Bo ku mushahara wabo baba birebera amafaranga ayo bita ngo ni nete. Ntabwo bamenya detaye aba yavuye kuri burite ye. Gusa bakizinubira yuko hafi y'icya kabiri cyose cy'amafaranga aba ari muri kontra ye, aba aratumye avuga yuko ari burite ye, we areba ku mushahara ayo ajyana mu rugo bita net salary. Ayo ngayo niyo bakunze kureba. Ariko abenshi ntabwo bazi yuko batanga ubwisungane mu kwivuza bwa mituweli. Ngarutse rero ku byerekeranye n'ubigage cyangwa se ubusambo buri gukorwa, ni ukubera yuko Leta noneho yongeye kwaka abakozi ba Leta ubwisungane mu kwivuza bwa gatatu. Umukozi ushinzwe abakozi uko bigenda akora lisite y'abakozi akoresha muri icyo kigo, ndetse yarangiza akuzuzaho n'umubare w'amafaranga ya contribution ya mituweli. Noneho bakavuga bati mu rwego rwo kuzuza imihigo akarere kasinye kugira ngo imishahara ikigero cya mituweli kibashe kugeraho mu mihigo, twebwe twagira ngo dufashe abakene batabashije kubona ubushobozi bwo kwishyura mituweli. Bakavuga bati hari abantu b'abakene batabasha kubona amafaranga ya mituweli yo kwivuza, none twagira ngo dufashe abo bakene tubaremere. Iyo ni terime bavuga kugira ngo be kuvuga yuko bambuwe amafaranga yabo, ahubwo bakaba bemereye Leta kugira ngo ibambure amafaranga yabo. Noneho rero bagasinya imbere y'izina ryabo, noneho imbere hariho n'umubare w'amafaranga agomba gutangwa buri kwezi. Wenda nta nk'urugero nk'umuntu uhembwa amafaranga guhera ku 20,000 kugeza ku 50,000. Uwo nguwo aremera umuntu atanga amafaranga 500 buri kwezi ku umushahara we ayo ngayo rero ntabwo ajya kuri kontra ntabwo ajya muri kontra ayo ngayo iyo umukozi amaze kuyasinyira ushinzwe kuyakusanya mu kigo runaka ayakura ku mushahara we ari ku ruhande noneho we akajya kuri banki akaretera amafaranga haravuyeho ya mafaranga 500 yemerewe ngo urashaka kuvuga wa wundi uhembwa hagati y'amafaranga 20,000 n'50,000
nanitahuka mutwihanganire audio yacu nyine ntabwo yarangiye ariko icy'ingenzi ubutumwa nabwumvise ni ubujura buri muri mituweli de sante tuzakomeza rero dushake abavandimwe mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo dukomeze turebe iki kibazo ko giteye ariko kuko mubyumva ni amafaranga y'umurengera arimo gucibwa abantu batanze mituweli mu bujura amafaranga kandi iyo bavuga ngo bagiye kuyafasha abandi wa mugani ntawe n'ukivuga ko ayo mafaranga afasha abo baturage ni mafia rero nk'uko nyine bamwe baba babyandika bati ni mafia ikorwa no muri mituweli de sante rero ni mafia uwo muvandimwe ndakeka ko yarimo kubisobanura n'uko twagize nyine ikibazo cya kupire ntarangize kudusobanurira ariko tuzabigaruka wenda mu minsi iri imbere tukiri aha ngaho uyaragira ati uragira ati uwo kaneza ni mwene wacu abaje sorry rwose nabwira ni mwihangane kuba ari mwene wanyu n'udukurikiye udukubarimo gutwandikira kaneza ari mwene wacu undi butumwa ati ikibazo ntabwo ari ba mudugudu n'aba egizekitifu tugari n'ab'imirenge ikibazo ni ababaha amabwiriza w'umugani yo guhohotera abanyarwanda gukubita abaturage murabyibuka sinzi ugeze kuvuga ati ariko Kagame azatubwire niba koko ikibazo cyaragarutse mu Rwanda yavuga ati kwicwa ahubwo yarabihaye ikuzo byakumvikana ikiboko nababwiye ko ntacyo gitwaye wakubitwa ikiboko ukagenda ariko buri kibazo kiri mu Rwanda gikomeye ni ukwamburwa ubuzima ukicwa ntihagire ukurikirana ntihagire urwego na rumwe rubyamagana ntihagire institution n'imwe yagira ikibivugaho ingero turazifite murabizi kwicwa mu Rwanda ni ikintu gikomeye cyane ubu intore uzabona ziba bati no muri Amerika barica mu Burayi barica okay ntaho abantu badapfa nyine turabizi ariko ibibera mu Rwanda bitandukanye na leta n'ibyo mutubwira yaba igihugu mukigejeje yaho umuntu ahabwa agaciro n'icyubahiro mu buzima bwe biratandukanye afaza aranga wenda ntabwo ariko babiririmba kimwe namwe kandi aha ngaha tubona hari imiryango igerageza kubikurikira igerageza kubyamagana tubona itangazamakuru ryigenga ribyinjiramo tubona badenonsa babikoze tubona bageze imbere y'urukiko tubona bahanwa bajya bakurikiranwa mu Rwanda se n'induhanwa ni nandi ukurikiranwa so niryo tandukanyirizo rero wenda ku muntu wanyarekeraga bati wakora komantere ati naho hanze abantu barahohoterwa ni guhohoterwa byo ntabwo ushaka kubirimita biterwa n'ugiye guhohotera umuntu ariko bitandukanye no mu Rwanda nk'uko tubibwirwa usanga bivuga ati turi abambere komantere ngufi cyane uyu arabaza ati kuki Kagame atagiye muri Zambia none se yagombye kumubwira iki impamvu atagiyeyo ntabwo yagiyeyo nyine ariko afite ibindi bimuraza inshinga by the way nako ntabwo ari nacyo kibazo nuko twabwiwe nuko bari muri vacance niba rero Kagame yatanze vacance kugeza tariki 31 uragira ngo yohereze nde muri Zambia muri inauguration ya perezida mushya warahiye uyu munsi winjiye mu mirimo ye nyine ya manda nshya mu Rwanda bari muri vacance guverinoma muri vacance abayobozi muri vacance kugeza tariki 31 z'ukwezi kwa munani ubwo ntabwo rero afite umuntu ujya kureprezenta u Rwanda ariko buriya tuzashoza tumenye wasanga ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia harya n'indera ntarwo izina ryibuka niba ari Rugira ntabwo nzi ko ni muri Sadeka ariko ntabwo igihugu arimo nkizi Rugira Mandine ntabwo ni Rugira Mandine yabaye ambasaderi w'u Rwanda
muri Zambia, Zambia pardon, muri na makumi yabiri ndakeka ari yari ubwo wenda niwe wagiye kuri president Rwanda. Birumvikana of course abambasaderi bari bahari batandukanye b'ibindi bihugu. Urumva rero n'u Rwanda ndumva nta kuntu atarariyo guhagararira Kagame, na ubu rwa ngo kigagama sagiye icyo ni kibazo nyine cy'administration ya Leta y'u Rwanda. Ku bandi bakuru b'ibihugu, president wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, president wa Congo Felix Tshisekedi Chilombo yarahari, n'abandi ndakeka Zimbabwe n'abandi. Hari abakuru b'ibihugu bo muri SADC, president wa Tanzania, madamu Suluhu Hassan yarahari. Urumva rero hari abakuru b'ibihugu bari bahari bagiye muri Zambia kuba usanga bamenya ba demokarasi nyine, aho umukuru w'igihugu nyine yarahiye yatangiye ubuyobozi bw'uyu munsi. So kubavuga ati Kagame kuki azagaragaye, rero murabyumva Kagame yagaragaye muri basikete, kuba u Rwanda rutohereza umuntu hariya cyane cyane muri SADC ahantu arimo guteza umwuka mubi, ahubwo bize tubona n'igisubizo wa mugabe biranumvikana. Kuvuga ngo aradeploying aroheza umuntu ujya guhagarara u Rwanda hariya muzi n'umwuka mubi arimo guteza muri uyu muryango, nkeka wenda ko atarabasha gukabisha harya ngo ni ugukaba cyangwa gufata neza president mushya ngo amenye uko ahumeka. Ni nayo mpamvu rero navuga yuko atagiye hariya atanohereje umuntu, we yari ibere muri basikete, imikino ya basikete irimo kubera muri Kigali Arena. Ngiyo rero diplomasi y'Abanyarwanda cyane cyane muri komunote ya SADC, namwe murabyumva. Tuzabigarukaho twumva ibindi bizaba babeshya, ariko kubandika katika kutinga kama tajiyo ntiyagiyeyo. Ndagira ngo dusoreze ku nkuru irebana n'ikibazo cy'ibarura riri mu Rwanda, ariko iri ni ibarura ry'umwihariko. Umuntu wese yakwibaza ati rihatiki, ni ibarura ririmo gukorwa ku bantu bahamijwe icyaha cya jenoside ndetse bagafungwa. Ushaka kubyumva ukavuga uti biteye biturutse he cyangwa bihagaze biti, ariko ubundi byari bikwiye gutera impungenge. Ubundi iyo uhaniwe icyaha, niba nabivuga muri aya magambo ndumva byabyumvikana, ugakora igihano ukakirangiza ugafungurwa, usubira muri sosiyete, impamvu baragufunze ntabwo bikiriho, nta n'impamvu wenda bashyiraho andi mabwiriza yo kugukurikirana kugira ngo bamenye behavior yawe cyangwa imyitwarire muri sosiyete. Iri barura twarimenye muri iyi minsi, ariko ryo rifite umwihariko waryo. Iri ni barura rifite umwihariko ku gice cy'Abanyarwanda bahamijwe icyaha cya jenoside baragifungirwa. Iri barura bavuga riti riteye riturutse he, ntabwo byari bisanzwe kuvugwa ko hari ibarura rikorerwa igice kimwe cy'Abanyarwanda bahanwe bagafungwa bagakora ibintu byabo bagafungurwa bagasubira mu buzima busanzwe bagataha. Iri barura rifite umwihariko rero, niyo mpamvu mvuze ko ryatera impungenge, ni ukubera uburyo tubona aya makuru, kuko amakuru twakiriye turimo kwakira kuvuga ngo iri ni ibarura ririmo gukorwa n'abayobozi ariko bari kumwe n'abantu bavuga ko baba bakorera minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge. Bado iyi minisiteri yashyizweho leta yarayivuze, ntabwo minisitiri azwi ntarajyaho, ntabwo tuzi minisiteri aho ikorera, ntituzi abastafu bayo cyangwa abakozi bayo. Ariko kuba twakumva amakuru avuga yuko abari muri iryo barura ari abantu barimo gukorera iyo minisiteri, niba niko nabyita, bavuga ko barimo gushaka amakuru ku bantu bahamijwe icyaha cya jenoside banafunzwe bagafungurwa bagasubira mu buzima busanzwe, bifuza kumenya aho bari, icyo bakora cyangwa n'ubundi buzima bwabo. Bakavuga yuko biri mu nshingano y'iminisiteri. Ubundi umuntu yarakwiye gutelefona akabaza ati minisitiri w'iyi minisiteri n'indi, uza gushaka amakuru yatumwe nandi, naye makuru akeneye akwiye guhabwa, n'uruhe rushya rumwemerera kwaka aya makuru, ese uyamwimye yagira ingaruka ki?
ndavuga kuri serivisi z'igihugu cyangwa n'ibindi bigendanye no kuvuga ngo utatanze amakuru wenda hari urwego rwakurikirana. Ese nanze gutanga amakuru nakwifashura ubushya kugira ngo mvuge ko ntashaka gutanga amakuru, kuko icyaha ubundi ni gatozi. Icyaha wamaze no kugihanirwa wongera ko umuturage ubundi waza kunsaba amakuru umbwira ngo urambarura, kumbarura gusa kumenya aho ntuye, aho mbarizwa, ntumbwire igituma mbarura, ukambwira uti igerekera uzabimenyeshwa. Twakomeje kushaka aya makuru no tumenya ko none bavuga ngo bazajyanwa mu mahugurwa nanone cyangwa bazajyanwa niba nanjye kuvuga ngo imutobo ntabwo ari imutobo, babajyana no kwiwawa. None se ni gute wambwira ngo minisiteri yashyiraho gahunda yo gutwara abantu bakoze igihano bakakirangiza harya cya kigo cyitwa ngo kira rwa rwego rw'amagereza, babyita urwego rw'amagereza n'amagororwa, sinzi mwabinyandikira wenda niba munyumva munkurikiye neza. Ntabwo nibuka rwa rwego rushinzwe amagereza n'ikira babyita ngo kira, sinzi mu kinyarwanda ukuntu babyita, ariko harimo ikintu cyitwa kugorora. Kugorora iryo jambo ndumva ririmo no kugarura ni nka rehabilitasiyo, kugarura umuntu mu bundi buzima wari urimo cyaha ukamuhindura ukamugarura. Twemere ko rwa rwego rufite umumaro mu Rwanda. Harya niba naraciyeho bamwe babyita na university by the way, abantu bafunzwe muri za diresitarani cyangwa baciye muri aya magereza mu Rwanda bo babyita ishuri, babyita urugendo shuri, baravuga bati twakoze university. Harya iyo wamaze gukora university, wamaze graduatinga, uri mu mirimo isanzwe, ushobora gusubira kwihugura, ariko ntabwo biba ari requirement gusubira mu ishuri. Wasubira kwihugura no kwiyungura ubwenge ugasubira gufata amahugurwa, ariko biba shuwa yawe, ntabwo biba itegeko kugira ngo bavuge bati tugiye kugusubiza amahugurwa tukujyana aho twifuza no kugukora indi siyasa. Impungenge rero ku batwandikiye n'impamvu numvise ko ari ngombwa ko tubivuga kugira ngo abafite amakuru bose bayazane, kuba wabarura abantu nta gitangaza, kuba wabaza abantu bari nta gitangaza, ariko iyo utangiye kuvuga ngo specific ku bahamizwa icyaha cya jenoside, aho batuye, icyo bakora, aho bimukiye, impungenge kutazigira no kuba budatekereza. Kuba bavuga ngo bazabajyana mu mahugurwa, ibintu bikaba birimo gukorwa n'iyo minisiteri idahari, hari impungenge. Ibyo rero tuzabireba, tubikurikirane, tumenye icyihishe inyuma, ariko birakorewe kuba bamwe n'ubwiyunge ari fake na n'izindi nzira bacishamo abanyarwanda bavuga ngo barabagorora zaba zidahagije, zaba zidahagije ku buryo noneho bavuga bati nimugende musubire muri sosiyete, kuri buri mudugudu, buri murenge, buri gasozi, mubarure abafunzwe bamejwe n'iki cyaha cya jenoside, tubashyire ku rutonde, none igihe kijya tubapakire muri ya mabisi cyangwa muri za kwasiteri za cyomoro, tubajyane aho bagomba kujya kwigishwa, aba ni inyamaswa basubizwe mu buzima busanzwe. Nemera ko icyaha ni ikintu kibi cyane, kandi abagikoze ni ibigwari bagomba kubihanirwa, kandi icyaha baragihaniwe, icyaha baragihawe imyaka 20, 10, 15, icyaha baragihaniwe. Ariko nanone icyaha niba waragihaniwe kikarangira, Leta ikabivuga ko itegeko rivuga ko usubira mu buzima busanzwe, nta mpamvu ko bagukurikirana, nanone bavuga bati igihe kirageze kugira ngo tubahirizwe andi mahugurwa. Bivuze ko uburi inyamaswa ugomba guhora wigishwa uhugurwa kugira ngo ejo utongera kuruma abantu, utarya abantu, utica abantu. Iyi minisiteri rero itarajyaho, ariko yagiye, ariko tutazi umuyobozi wayo, bigasa nkaho yaba iri mu kazi k'abantu barimo kuyikorera batazwi, inzego zitazwi, manda yabo itazwi. Ikiro mu magengo ngo ni kubarura abantu na gutasabira ibisobanuro ngo bihabwe. Niyo makuru ahari kuri mugoroba ariko twasabigarukaho no kuri aditahuka mu gihe tuzabona andi makuru afatika cyangwa bifuza kuzabigarukaho bakazabitubwira ariko ibi ni birimo kuva mu Banyarwanda aho byatangiye cyangwa birimo kuba ndabifite wenda nzare uburyo nakoresha za interview aho birimo kubaho bagerageze kugira ngo tubaproteje kugira ngo bitabageraho ingorane ariko mu mukwiye kubimenya Abanyarwanda Abanyarwandakazi ibirimo gukora abaturage b'Abanyarwanda cyane cyane kubera n'iyi ministeri yitwa ko ari iyi ministeri y'ubumwe n'ubwiyunge ndakeka ariyo makuru n'abategura uyu munsi tuyarangije ubwo twasoza ikiganiro cyacu cy'umugoroba ndakeka ari ibingibi twe twabategura kuri mugoroba mwanyuma tugasoza rero ubwo wenda tugaruka ejo tuganira ku zindi ngingo ariko kuri mwe murimo kwandika no kuri WhatsApp uyu ati Serge nawe urigeza nkana ubwo urumva bigutunguye ni gute bitantungura wenda sinzi uburemere bwabyo kuko ntabwo mfite ibisobanuro bihagije ubu ndababwira inkuru twatwumvise iri mu baturage ariko uburemere bwabyo buzaterwa n'uko igikorwa kizagenda ntabwo mvuze ko fata abantu bavanwa muri Congo bajyanwe imutobo bakabajonjorerayo bakabuza umwungu babyita ngo ni ukubasubiza mu buzima busanzwe abo bantu basubira mu buzima busanzwe kandi ni byiza yose mu miryango yabo ariko ibikurikiraho nyuma nibyo bitera impungenge abo bantu bamwe baburirwa irengero barabura ku butaka bakabura ku misozi y'iwabo yakomoka abo bantu imiryango yabo irabahebika babura abo bantu ntabwo tumenya iherezo ryabo ni gute ntagira impungenge mbona hari umuntu urimo kuza kubarura abantu adafite urwego ruzwi kuvuga ngo ni abantu bari gukorana na minisiteri y'ubumwe n'ubwiyunge yashyizweho ntabwo bihagije uzatinya umuntu uza kukubarura ataguha amakuru yuzuye avuga ngo uzabimenyeshwa uzabibwirwa hari icyo muzajya kubazwa hari amahugurwa muzajyanwamo aho niho njye mfite impungenge wenda ushobora kuvuga leta ishobora kuvuga iti aba bantu nubwo wenda twabafunze imyaka iyi ni 2025 bakanafungurwa ariko baracyafite ingengabitekerezo niba retisha gupruvinga ko igice cy'abanyarwanda kigifite ingengasi tukabona abantu babipruvinga nanjye nabishyigikira mubasubize mu mahugurwa nabishyigikira rwose ariko hakeneye ubushakashatsi bubyemeza ntabwo ari umuntu ubyuka ku giti cyavuga ngo mugomba kujyanwa mu mahugurwa ko wenda muri abahutu wenda mwakoze jenoside urwego rwari rufite ububasha rwari ubutabera bw'abaciriye urubanza babakatiye imyaka izwi igihano baragikoze barakirangiza barasohoka babaha seritifika ivuga ko basubiye mu buzima butanzwe ko izina ryari ni ngo urwego rw'imfungwa n'abagororwa no kugorora ibintu nk'ibyo iyo ibyo bintu wabirangije nta kindi cyagumye ko kikugurukirana impungenge yo kutazigira ubwo sinzi ukuntu waba uteye kandi badiwe ndavuga inkuru mbanabwiwe n'abaturage nibo barimo kubiviva nibo babirimo nibo bihangayikishije nibo bazi uburemere bwabyo nibo bazi nibo barimo kubicamo murumva icyo nshaka kuvuga ahangaha so banyarwanda banyarwandakazi gerageza ushyire mu birenge by'uwo muntu wa mugani nawe uvuga uti iryo shuri nariciyemo naciye muri ibi bigenze bite ko nishyuye imitungo ko nishyuye ko nari nsigaye ntacyo nsigaranye bigenze bite aho niho wateye impungenge bivuze ko n'umwuka wo guhumeka ashavuga bati ntiwemere guhumeka bigomba guhagarara nyine nk'uko biteye kuri mugoroba naha rero nshoreje nshuti mwari muteze amatwi radiyo itahuka nshimire abadukurikiye mwese nshimire abatwandikiye
Ashimire ku munyamanuko Comrade Demetrio Sagara twatangiranye. Ashimire namwe mwese mwagiye mutanga ibitekerezo byanyu. Ariko mbabwira ni urundi rugamba rutureba. Inzira y'impindura matwara twatangiye tumaze igihe kirekire bamwe uko itera imbere ni kugenda igaragaza ubukana bwayo kandi isaba yuko abantu bagira resilience na resistance ikomeye badatezuka ku ntego. Bumva impamvu ari umuhamagaro kurwanya ubutegetsi bubi, bumva impamvu ari ibintu by'agaciro gakomeye guhagararuka resista ku butegetsi bubi, imiryango ikakwanga, abavandimwe bakakwanga, inshuti bakakwanga, ari ukavuga uti mfite cause, wenda bazanyita umutalibani nanjye w'umunyarwanda ariko mfite cause. Mwari mukwiye kuba fiyeri yo guhagarara mugastandinga mukamagana ikibi mugaharanira ukuri kabone nubwo wagupfira, kuko ntabwo ari wa mbere uzaba upfuye, twese tuzapfa n'abatwica cyangwa bigamba kutwica nabo bazapfa, ariko ukuri kuzatsinda. Abanyarwanda bazabaho bari mu bwisanzure bavuga bati hari ababiharaniye, bamwe muzaba intwari mwandike mu bitabo, abandi muzaba abantu b'ibitangaza mujye mwishwa mu mateka, ariko muvuge muti twasize legacy, igihugu kiri ku murongo. Erega n'ibihugu tubamo twenjoyinga twahungiyemo cyangwa dutuyemo, iyi freedom twenjoyinga hari abatarayibonye, hari abamenye amaraso yabo, hari abishwe kugira ngo uyu munsi turaba ngaha tuvuga tuti turenjoyinga ubuzima turimo. Ese ntabwo mwumva yuko ibintu biharanirwa hano muri Amerika, mu mateka ya Amerika, abari mu Bufaransa, abari mu Bwongereza, muri Europe, ibihugu byaciye mu bintu bikomeye cyane. Muri Afurika y'Epfo hari uwambwiye ati iri shyaka rya INC ryaciye mu bihe bikomeye cyane, apartheid nta kitakoze, yarabakurikiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bya Sadeke, yarabishe, yakizeho amarozi, yarabashimuse, ariko bitewe na ya resilience cyangwa resistance ya y'ishyaka rya INC muri Afurika y'Epfo ntabwo byabakomye mu nkokora, barakomeje barubaka. Ba Mandela bafunzwe imyaka 27, ba Jacob Zuma barafunzwe, n'abandi. Ariko byateraga abandi imbaraga imbaraga na n'umuhati wo gukomeza gukorera organization. Ariko murebe twebwe abanyarwanda biba byacitse rwose. Umwe yasitaye abavuga ati omba omboki. Mureke tugire umuco rero wo gukunda ibyo duharanira, wo kwemera ibyo twemera, ariko tukumva yuko nubwo wenda utabisoza abandi bazabisoza. Tugire umuco wo kubaka atari wo gusenya, umuco wo guharanira gusigasira ibyo twagezeho. Ibyo twarageze tubisigasire, tutaravuga ngo dusenye, twisenye ibyo twubatse natwe. Banyarwanda kazi zaraditahuka, munyemere nsoreza nka kuri mugoroba. Ubwo tuzakomeza ejo. Nshimire bagenzi bacu Burundi Bwiza Katibeya, turagusuhuje mukomere. Mombasa Kisumu, nawe turagusuhuje ubwo naho ubutaha. Abandi bagiye batwandikira ubutumwa, ntabwo ari benshi kuri mugoroba ariko barari bagiye bakora komantere zanyu kandi zatugezeho. Mugire ijoro ryiza ko bagiye kuryama, mugire umunsi mwiza kurimo kubyuka. Ibiganiro byacu bizakomeza ejo kuwa gatatu isaha mbere z'ijoro. Yaruseje ndayizeye, turabakunda, bitinde bitiboko tuzatsinda. Kandi intsinzi ni mwe mugomba kuyanira, kuko intsinzi ni y'Abanyarwanda. Intsinzi si ishyaka, ni y'Abanyarwanda. Twese mwe tuzatsinda, nawe ubutaha.
Goodbye.